Sanibona Nekuseni kuwo wonke umuntu. Ngijabule kakhulu ukuba lapha. Ngitsi kuba mfishane ufanele ukudonse phansi lokhu kancanyana. Lokhu kutsite kungimangalisa ngekuba lapha manje ekuseni. Ngoba bengifanele ngisuke kuleli dolobha manje ekuseni ngensimbi yesithupha kuhamba cishe emakhilomitha langemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu enyakatho kusuka lapha nalabanye bangani. Futhi ngakho ngesikhathi bangitshela ukuthi bengitoba lapha manje ekuseni. Ngoze ngikhulume kuleli breakfast ngitsite kujaka futhi ngintshintshe luhlelo lwethu kancane kuhlala njalo kuyinhlanhla noko kuba lapho bantu benkosi bakhona khona lapho kunenyama khona tinkozi tobutsana khona futhi ngijabula kakhulu kuba lapha nekubonana nabo bonke bebangani bethu futhi lenhlanganyelo lenhle ungakucabange nje ukuthi ngidivela kanjani ngime lapha nendvosa lebe ishumayela livangeli ngesikhathi ngisengumfolo omncanyana futhi lokho kuthatha isikhathi lesithe emuva futhi kodwa ngibonga kakhulu ukubuthana lapha nebantfu futhi manje kusihlwa ngolobunye busuku lobukhulu silindzele enkulunkulu ukuthi ende tinto letinkulu futhi lonke leli viki ngibe nenhlanhla yekwehla ngenyuka ngitsabule eMaricopa Valley lapha ngikhuluma nebantfu emabandleni abo futhi sibe nesikhathi lesimnandi sibonga kakhulu ngeyakhe inhlanganyelo nangamoya loyingcwele emkhathini webantu bakhe futhi ngilangathelele futhi ngelisonto ntsambama uma ngikuyinhlanhla yami ukuthi ngikhulume futhi ngelisonto ntsambama futhi ke ngemsombuluko ebusuku edzilini manje ngiyethemba ukuthi konke lokho kwendiwa noma kwashiwo sitoba nesicongo lesikhulu ngemsombuluko ebusuku umnakethu Ora Roberts ukhethiwe ukuthi akhulume kulomhlangano welithili futhi sifuna kumkhulekela khulekani ukuthi uNkulunkulu utomnika umlayeto lonjalo loto thumela iPhoenix iye emadolweni ayo ichachathela niyabona kushukumisa bona kanye nje bukhona baNkulunkulu embikwe bantfu futhi siyethemba ukuthi lokho kutokwendeka futhi kulolonke lilayini yonke into lendiwako siyakholwa ukuthi awushiya umuvo lothite etuke Phoenix ukuthi bangeke baphindze bafane nebantu labe balapha futhi batobiyela emadolobheni abo lucobo bangeke babuyele emuva ngendlela labaphuma ngayo batobiyela emuva baphefumulelwe futhi banekutimisela lokukhulu kwenta umsebenzi wenkosi nembono lomusha lovela kuNkulunkulu ngilapha ngenxa yembono futhi uma noma ngimuphi wenu ake wathatha noma ngiliphi lemathepu angisuye umthengisi wemathepu kusobala sinebhizinisi yetape umhlaba wonke jikelele kodwa uma wake wayithenga itape kimi noma hayi levela kimi kodwa levela kumnumzane Magwaya ulapha nzawana thide uthatha emathepu manje ekuseni ngiyacabanga fola leyo sikhathi sini mnumzane ngime endzaweni ngaze ngangamati umnyakato lolandzelako ngiyibonile imibono kusukela ngisengumfanyana into yokuqala lengingayikhumbula cishe empilweni kwakungumbono futhi mina embikwe bantfu labavela noma kuphi ngicela noma ngibani angitshele kanye lapho lomunye wayo uke wehluleka ungeke wehluleke uNkulunkulu ngakho ke lona unami esimeni lesinjalo ngize ngihambe ngiyocabanga ngakho futhi kuvele kungijabule futhi ngiyathi ukuthi kukhona lokutokwenteka futhi ngabe bengidowesaba njengalokho lebe ngikusho kulomunye ngalele linye lilanga siyaqonza ukuthi asifuni kuthatha uNkulunkulu futhi sikwendele ichinga nje manje futhi asifuni kuthatha tiphiwo taNkulunkulu bese senda emachinga ngakho uma uthi inkosi ishito lokuthi hide qiniseka ukuthi inkosi kutshelile ungabi nekucabanga niyabona na kunaloku nengakhulu kwaloko manje niyabona nebantu abathi ukuthi babe nekwethemba kanjani uma uNkulunkulu asho noma yini kufanele kube ngaleyo ndlela impela nje kufanele kwenteke ngaleyo ndlela singethemba kanjalo ke libhayibheli ekuqaleni kwethembisa mesiya labo baprofeti bemaHebheru bakhuluma ngamesiya loko lebekato kwenda lo mesiya wefika ngayo impela nje indlela lokwakungiyo libhayibheli ngakulesinye sandla lithi kutokwenteka ngesikhathi lesithide liyasho kwehle njalo manje sinekwethemba ukuthi kutoba khona luhlwitho Jesu tokuta sikhona lapha ngoba akukaze kwehluleke noma kukuyiphi lenye indzawo futhi kungeke kwehluleke manje loko kwethemba kwethu njengesikhathi Jeremiah inkosi yayimtshelile yabeka lelo joke entsanyeni yakhe akunandzaba ukuthi umprofeti muni noma yini lenye leyasho loko noma yini lephambene neminyaka lengamashumi lasikhombisa endase eBhabhiloni kodwa ofanele kube ngaleyo ndlela noko Hananiya wavuka umprofeti nendvodzana yemprofeti futhi wathatha lelo joke entsanyeni yaJeremiah futhi walephula wase uthi isho kanje inkosi eminyakeni lemibili batawubuya wathi ngisho nemprofeti Jeremiah wathi Amen Hananiya inkosi yenda emave akho kodwa asikhumbule bekunebaprofeti phambi kwethu futhi uma umprofeti wathi wakuphela uma siprofeto sakhe sifezeka ngicabanga ukuthi leso sifundo lesihle kakhulu sePentecostal niyabona na singachazeka sijabule futhi singaba nenjabulo netibusiso tenkosi kodwa uma sikhuluma egameni lenkosi futhi uma lelesi kukhulumako kungahambisani incamashini nalelo livi suka kuko anginandzaba ukuthi kubukeka kukuhle kanjani ngoba lesi sambulo lesiphelele saJesu Kristu hlala nalelo livi ungalishiyeli lide niyabona na manje niyabona kube Hananiya bekacabangile nje leso sambulo futhi angikholwa ukuthi le ndoda yayingumzenzisi yaphefumulelwa kodwa akucathanisekanga nelivi kufanele kube livi futhi ngalesinye isikhathi kwendeka futhi kuthi ngesikhathi Jehoshaphat ehla utovakashela Ahabi futhi bebanemkhandlu futhi bakhuphukela eRamoth Gilead naJehoshaphat wathi yebo ke kusobala inqola tami ifana nekuthi dakho bantu bami bafana nekuthi bakho wathi kodwa singeke yini sithathise enkosini na Ahabi wathi impela sifanele sikwende lokho ngako bebanebaprofeti labangemakhulu lamane bemaHebheru hayi baprofeti bakaBhalim hayi emaHedeni kodwa baprofeti bemaHebheru Zedekiya weta netimpondo letinkulu letimbili wase uthi isho kanje inkosi ngaloku utothuthula iSiria ithi ngu iphume even ngekwesisekelo bekacinisile kodwa kunenge lokuhambisana nako ngaphandle kwaloko ngaba kahle ngekwesisekelo noko tethembiso tankulunkulu tisuselwa etikwembanzela bebagcina imihlatshelo yabo ngokuhlonipha ngekuthi thoba nje ngako konke lebe bangakwenda benda loko inkosi leyabatshela kona noko ngaphandle kwalobo bucotho emva kwako iminikelo kuba lisiko lemndeni ngulapho la sithatha khona iPentecost lisiko lemndeni sifanele sibe cotho kakhulu kunaloko ubheke ukuthi uNkulunkulu aphendvule leti busiso leti netethembiso ubuya emuva ebucothweni balelo livi loko lokushiwo livi hlala nako manje lo mprofeti ngekwesekelo bekacinisile ngesikhathi uNkulunkulu abalive lelo Joshua lalinika Israel futhi nathi titsa tigcwalisa tisutato ngakolo lowalinywa eRemoti futhi ngekwesisekelo ngalokufanele kodwa niyabona kwakusemibanzeleni nalabo baprofeti noma abashumayeli baprofeta bekacinisile impela base bathi-ke kulendvodza yankulunkulu Jehoshaphati kwakubonakala kwangathi kunendvo letsite lencane lephambene wathi sekude yini lomunye na lomunye futhi emva kokuba nemakhulu lamane na ngani kwabonakala kuhlekisa kodwa noko phansi le ekujuleni enhlitweni yalowo muntu bekathi ukuthi kukhona lokungalungi noma ngimuphi umuntu wankulunkulu angabona ukuthi kukhona lokungalungi tibusiswa tethu sikahle kodwa asikhuphukeli emakini ngako yayibona ukuthi kwakukhona lokungalungi yathi sekude yini lomunye na wathi yebo kukhona lomunye futhi Mikhaya indvodzana Imla kodwa wathi ngiyamtonza wathi uhlala njalo asijabula futhi asekhuda wathi inkosi ayingasho njalo kodwa asesimuve futhi ngako bathumela yena ukuthi ede futhi bathi manje ukhahlelwe wakhishwa enhlanganweni sikhathi lesithe ngalokwenele manje ungeta ngalapha futhi usho lokuthite ngendlela lefanako labende ngayo futhi kutolunga wathi njengoba inkosi uNkulunkulu iphila ngitosho kuphela loko lekubeka enhlitweni yami nguloko labatshela kona sithinga Imla futhi sithinga Mikhaya njalo futhi ke yena ngalobo busuku wacela ukuthi alinze enkosini futhi ngesikhathi abona umbono wenkosi kona ke wakuhlola lokho ngelivi futhi ngesikhathi alihlola ngelivi livi nembono kwakufana wase ke uyema embi kwabo futhi wabatshela lokwakuthi okwendeka futhi kusobala niyathi Zedekiya wambhamula emlonyeni wase uthi nguyiphi indlela livi inkosi lehambe ngayo ngesikhathi ingishiya na umoya wenkosi ngesikhathi ungishiya na wathi utawubona ahabi wathi fakani lo mfo ejele lelingekhathi mnikeni singwa selusizi futhi wathi khona-ke uma sengibuya ngitawusebentana naye wathi uma ungake ubuye inkosi ayikakhulumi nami niyabona kufanele kube kanye nelivi futhi sifanele sikukhumbule loko empeleni angiketeli kuthi ngisho loko asikhuleke asikhothamise tinhloko tethu wonke umuntu babe wethu losezulwini sitha manje ekuseni egameni lenkosi jesu futhi lapha wena unginikile manje ekuseni nkosi leli cembu lelikahle lebantu kude ngikhulume emavi lambalwa kulabo somabhizinisi labavela kuto tonke tive nkosi ngikhulekela kuthi utosipha manje ekuseni kuthi kutoba khona into letsite leshiwoko loko kungeke kube ngumuntu lotsite lome lapha kuthi athathe isikhathi lesitsite noma ajabulise kodwa livi lenkosi lingahle ngandlela tsite lengatiwa ngisho nakithi lilethwe loko bekungenta lokutsite kusitha abantu kuleli awa lelikhulu philisa labagulako labahlaselekile nkulunkulu sikhulekela kuthi utoshukumisa tinhlitiyo talabo somabhizinisi busisa abashumayeli emakholwa akho ato tonke tigaba letehlukene nemigabanco netiphiwo netikhundla kuya lapho utibeke khona futhi kwangathi singahamba manje ekuseni nesimo lesifanako salabo lebebavela emawosi sithi tinhlitiyo tethu betingavuthi yini ngekhathi kwethu kwangathi umoya lwengcwele ungeda manje futhi ukhulume etinhlitiyweni tethu imizuzu lembalwa lelandzelako ngelivi siphe kona nkosi sikucela egameni lajesu amen manje kini nine lenithanda nje kuthatha emanothi lambalwa ngibhale phansi lapha kuthi nje kungikhumbuta bengitimisele kuyanzawana tsite namuhla kodwa kuhlala njalo kulivi lenkosi noma emathuba ekukhulumela yena ngiwabeka embili asathi ukuthi sikhathi sini lesitoshiya ngaso lo mhlaba futhi sifuna kufaka lonke licashata lesikhathi lesathi ngokuthi kanjani ngifuna kufunza manje ekuseni evangelini lamateyu longcwele sahluko selishumi nemfica ngicale ngelivesi lelishumi nesithupha kwesihloko lesincane nje kudonsa lapha umamoya lwengcwele atsanza ingcikithi futhi buka lo munye wefika wathi kuye mfundisi lomuhle yini lenhle lengingayenta kude ngidle lifa lekuphila lokuphakathi noma ngibe nekuphila lokuphakathi ngifuna kuma umzuzwana nje yini lenhle lebengingayenta kude ngibe nekuphila lokuphakathi na wase uthi kuye ungibitelani ngekuthi ngimuhle kude lomuhle ngaphandle kwamunye kuphela loku kuthi nguNkulunkulu kodwa uma utongena ekuphileni gcina imiyalo wathi kuye nguyiphi jesu wathi aniyukwenda kubulala aniyuphinga ungebi ungafakazi emanga hlonipha uyihlo nenyoko ubothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena le nsizwa yathi kuye tonke letintho leti ngitigcinile kwasebusheni bami ngabe yini lengisilele yona na jesu wathi kuye uma ufuna kuphelela hamba uthengise loko lonako bese upha labaphuyile futhi wena uyoba nemicebo ezulwini futhi ude ungilandzele kodwa ngesikhathi le nsizwa iva leso sisho yahamba ngekuthabuka ngoba beyinengcebo lenkulu wase uthi jesu bafunzi ngiqinisile ngithi kini kuthi sicebe angeke singene embusweni welizulu ngiyaphinza ngithi kuwe kumelula kwekuthi likamela belingangena esweni lenyalithi kunekuthi indvodza lenjingile ingene umbuso wankulunkulu futhi ngesikhathi bafunzi bakhe bakuva bamangala kakhulu bathi ngibanikele ongasinziswa kepha
Jesus beheld them and said unto them,
Jesu, Jesu wababuka wase uthi kubo, kubantu lokhu akunakwenteka. Kodwa kuNkulunkulu konke kuyenteka. Manje ngitothandza kudonsa kulendlo lencane lapha ingcikithi. Uma bekungenteka nitongivumela imizuzu lembalwa nje. Manje singasicabanga lesentakalo. Futhi ngekuthi leli breakfast lemadoda labo somabhizinisi ngemgcibelo ekuseni li breakfast lelejwayelekile. Ngiyakholwa ngibe nenhlanhla yokukhuluma ngemgcibelo lowendlulile ekuseni. Lokhu kuthi ngiyasithokotela lesimemo lesi kulabazalwane laba labahle labangivumela ngide ngekungafunzi kwami. Futhi emvi kwabantu labahlakaniphile nalabafundzile futhi ngetame kuniketa lo mlayeto lengitivela kuthi inhlitiyo yethu tiyawudzinga futhi ngiyakuthokothela lokho lapho iminyango lemine ngiseyivala ngekushesha ngemuva ngakho ngiyabonga kulamadoda futhi ngikhulekela impela kuthi uNkulunkulu awabusise ngemgcibelo lowendlulile ekuseni ngethama kuletha umlayeto lowawutoba ngulokho lebengicabanga ukuthi bewudzingeka ngakhuluma nga-Uziya kuthi beka indvodza lenkulu kanjani sibonelo phambi kwa-Isaya kodwa lapho sekathole kukhukhumuka khona-ke wethama kuthatha inzawo yempristi umfundisi futhi ngekwenta njalo uNkulunkulu wamshaya ngebulephelo futhi kwakusifundo lesikhulu ku-Isaya kuthi athi kuthi angathembeli ini noma yini ngaphandle kwaNkulunkulu khona-ke bekasethempelini futhi wabona inzawo ngibude bazalwane bami ungetami kuthatha inzawo yalutho ngaphandle kweyasomabhizinisi noma ngabe yini uNkulunkulu lakubitele kuthi uyende ningetami kuba bashumayele ngoba sinesikhathi lesimatima lesenele kugcina kuconzile noma kanjani futhi niyalihlangahlanganisa ngakho asihlale nje loko uNkulunkulu lasibitela kuthi sibe ngiko futhi ngicabanga ukuthi kubazalwane labangasibo bafundisi kuyinto lenhle kithi kudama kuhlala ungedami kulingisa lomunye umuntu niyabona na bani nje ngiloko longiko sonke besingathandza kuba uBilly Graham Ora Roberts, songa besingathanda kuba nguloko. Kodwa khumbulani embusweni kaNkulunkulu nemnotho wakhe lomkhulu. Uma singaba limethi lasemnyango, uma leyo kuyinzawo yethu, siyoba kakhulu nje njengoba banjalo. Niyabona na? Kodwa ufanele ugcine inzawo yakho lapho Kristu akubeke khona. Ngitothanda ukukhuluma manje ekuseni ngekuthi kuhlanyela imali. Manje cishe impela noma ngimuphi somabhizinisi lokahle ukhathalele kuhlanyela imali lokuhle ngikhethe lokhu ngoba bekube somabhizinisi lebe batokhathalela kuhlanyela imali futhi liningi labo bonke bantu labanjalo kuhlanyela imali futhi ikakhulukati kufanele kugcame ecenjini labo somabhizinisi futhi sihlala njalo sitama kuthola nzawana thite kwenda kuhlanyela imali lokumbalwa kwenda emadola lambalwa noma futhi lokho kulungile anginalutho lengingalusho lolumelene naloko lokho kulunge ngalokuphelele kodwa ngikhuluma nani ngako impela kuhlanyela imali lokwendlula konke lengikwadiko kuhlanyela imali indzawo lenhle kunato tonke njalo kuhlanyela imali Ibhizinisi lenhle noma somabhizinisi lokahle wathi kangcono kunekugembula ungagembuli utolahlekelwa ungeke uwine ugembula ungulomphofu kusinye isikhathi uyindvodza lenjingile kulesilandzelako khona-ke ubuyele ube ngulomphofu uphindze kugembula sifo ngumoya lomubi nje futhi ungena kubantu ngalesinye isikhathi ngesimo lesipholile ungagembula enkolweni ungahle ungakwadi kodwa ungakwadi kufana nje nekuthi uma sive besingema kubona ake uvumele indvodza letsakiwe iphumele lapha esitaladini nemoto yayo leyo ndvodza ifanele kuthi cishe impela ibe neminyaka lelishumi ejele uvumele indvodza yehle ngesitaladi manje ekuseni nelivolovolo esandleni sayo idubula yonke inzawo kanjalo bayolahla tikhiya kulowo mfo bebayomthumela emajele langekhathi bese-ke umuntu lodzakiwe angehla ngesitaladi ngekweluqobo nje usengotini yekubulala lomunye umuntu njengoba indvodza inelivolovolo futhi ithola emadola lasihlanu ngako noma lokuthide niyabona na niyabona yena ucishe impela kubulala ngenhloso kodwa niyabona sive asibuki ngaleyo ndlela futhi kanjalo nebantu abakwendi ngalesinye isikhathi uma bagembula letincane timo letipholile tekusho oh yebo-ke ngikahle njengabo bonke labanye lokho kugembula ungakwenti loko leyo ibhizinisi lembi noma ngumuphi somabhizinisi lolungile akayithathi imali yakhe futhi agembule futhi labanye emakholwa akafanele agembule o yebo-ke loku kulungile ngitolithatha lithuba kuko ungakwenti kunephethini lebekwe phansi into lecinisekile futhi ayisiyo yanoma uliphi licembu lelithithe lebantu kulivi lankulunkulu ungagembuli kuloko manje ungacageli futhi lenye into lengiyicaphelako emkhathini webantu ngalesinye isikhathi ikakhulukade indvodza ithola imali lencane bese-ke itama kuyihlanyela eluhlobeni loluthithe lwekunjinga ngebusuku bunye ibhizinisi lethithe lengadiwa kahle utolahlekelwa lihembe lisuke emhlane wakho futhi uyakwadi loko niyabona na ungakutami loko futhi lokahle somabhizinisi locabanga ngalokuvakalako angeke akwente loko ngumuntu loluhlatahlaba emsebentini ulotoqagela kanjalo akubhadali o dingakhithi gameko lengithibonile esikhathini sami lapho bantu bebanemali labe bayonge esikhathi lesithe futhi bathola umshini omncane ngephandle banjinge ngebusuku bunye ngalokukhulu kushesha nako konke lokufana naloku futhi banako bese-ke into yokuqala niyadi batithola bona emashibhini nzawanatsite betama kwenelisa kwabo noma batama kutikhohlisa ngaloko labakwendile naloko bekungasetshentiswa futhi emazingeni ebukristu labanye banjika ngebusuku bunye cawulana nemshumayeli bese ufaka ligama lakho encwadzini futhi sekuphelile ungalokothi uyikholwe indlela enjengaleyo akusebenti ufanele ude ngendlela yinye leti tekunjinga ngebusuku bunye akusebenti somabhizinisi lokahle angeke adlale ngako uma ninayo noma yini lenifuna kuhlanyela imali kuyo tholani ibhizinisi letsite leyathiwako into lefakazelwe igcina sethembiso sayo iyabhadala futhi naye lenye into ungayigcini imali yakho ekhukhwini lakho ungeke uthole lutho umuntu lotsithe utoyiba akwemuke emva kwesikhashana ya niyabona na anifuni kwenda loko jesu wafundzisa into lefanako uma unelithalenta ungalifihli ufanele kuthi ulisebentise ukhula manje ngingahle ngikhulume ne-presbyterian i-methodist i-baptist ulama blackfas nanoma yini lokunye awathi nhlobo kuthi ngibani lolo hleti embi kwakho niyabona na ngako khumbulani uma ninekuhlanyela timali into letsite kuthi uyihlanyele kuyo yihlanyele entweni lenhle into lephathekako into lefakazele kuthi itobhadala lenhle nalethembekile ifemu leyatiwako lefakazele ukuthi iyabhadala ngasemuva ineligama lelihle emva kwayo nine besilisa niyakwadi loko ngisho noma utodzingeka ukuthathe ngesineke kukhula emangonyane akho amancane noko ngingangconota kwathi yonke imali yami bengihola emaphesenti lamabili futhi ngiqinisekile kuyithola kunekuhola emaphesenti langemashumi lasihlanu futhi ungawatholi kwethenjiswa emaphesenti langemashumi lasihlanu niyabona ufuna kuhlala nefemu noma ibhizinisi lenelimuva ineligama lelihle emva kwayo indvo letobhadala futhi indvo lekahle manje lo mfolo semusha lesikhuluma ngaye losomabhizinisi losemusha ngani beka wanikwa lithuba lekwenta kuhlanyela imali kulenye yebhizinisi lenkulu kunato tonke lebekangahlanyela imali kuyo wanikwa lithuba lekulandzela Jesu Kristu futhi indvo lebuphukuphuku kanjepho layenta Into lebudlapha kanje pho ukuthi lo mfolo semusha waniketwa loluhlobo lwelithuba. Gohlanyela umphefumulo wakhe, wakhe nemali yakhe nanoma yini lebekanako embusweni waNkulunkulu. Futhi wagwala ngalokhu sobala. Siyambuka manje ekuseni njengasomabhizinisi losemusha, njengasomabhizinisi lophuye kakhulu. Kodwa wawungeke umtshele lokho. Jesu bekangeke amtshele lutho lolungcono. Niyabona, livi laNkulunkulu uma Jesu akhuluma, liliqiniso lonke. Alidzingi ukuthi lichazwe. NkuluNkulu ukhuluma liqiniso nje. Futhi akadzingi ukuthi ahambe yonke indzawo njengoba senda etama kulichaza. Lona lingulokho. Ngulokho kuphela lokukuko. Wathi ngilandzele. Ngulokho kuphela. Bekangathi ngekuthi amtshele ukuthi kungani akuchaze konke njengoba ngenda. Futhi labanye bantu benda. Kodwa emave akhe onke aliqiniso. Asidzingi ukuthi siligege. Vele ukusho nje. Wathi ngilandzele. Naloko kuyakucathulula. Bekanesimemo sekwenda kuhlanyela imali kuJesu Kristu. Futhi lowo ngulo muntu lengikhuluma ngaye manje ekuseni. Kuhlanyela imali lengifuna nikwende. Uma nisengakakwendi. Kodwa lo mfolo semusha losicebu, libhungu nelitshitshi lelusuku lwakhe. Mhlawumbe bekanendlalifa, inkumbi yemali. Futhi lokhu kuthi lokho kulungile, akukho lokumelene naloko. Futhi ngitobonga nganoma nguyiphi invoice noma ngubani loniketwe leyo nhlanhla. Kodwa uma iloko lengimelene nako, kulomfongo loko. Ngekuba indvodza yebhizinisi. Futhi nike naqaphela kuthi wacela kuphila lokuphakathe. Leso kwakusiphakamiso sakhe sebhizinisi. Ngifanele ngende njani manje kuthi ngibe nokuphila lokuphakathe na? Futhi Jesu wamtshela kona ngo yini lekumele ayende. Kodwa bekangakukhathaleli. Ngenxa yalento lebekafanele ayende kuba nekuphila lokuphakathe. Futhi manje sibuka kuloko sinebantu bePentecostal futhi sicabanga ukuthi umuntu beka sangene engcondweni yakhe ukuthi angendi lutho kodwa ake sikuthathe sikuyise endase ekhaya imizuzu lembalwa niyabona kwakukhona into letsite leyahamba nako wabutwa ngemiyalo wathi loku ngikwendile kusukela ebusheni bami mhlawumbe ukhuliswe kuleli leli kahle likhaya lemthetho lapho bakhuliswa khona hayi ukuthi bebe noma bacambe emanga noma bakhohlise noma baphinge mhlawumbe lomfana bekangesuye tsotsi lomfana bekangesuye umchambe emanga bekakhuliswe batali labakahle umuntu lotsite lobe kamfundisile ukuthi kwakunankulunkulu nekuthi nkulunkulu bekatomletha ekwahlulelweni ngalelinye lilanga kuthi bekatotiphendulela ngako konke lakwenda naleyo mfundiso yemtali wakhe mhlawumbe yayinamatsele kuye kuthi bekati kuthi abe khona uNkulunkulu kodwa manje kufika isikhathi lapho atofanele ahlangane siqhu sakhe nalo uNkulunkulu utofanele ahlangane nalomuntu kuthi wabutwa ini wabuta kuthi yini lebekangayenda nekuthi abe nalokuphila lokuphakathe na Jesu wamtshela kuthi akendeni kodwa bekangakalukhathaleli lolo hlobo lwekuhlanyela imali ngoba kwasusa tintfo lebekati bambe atithandza kakhulu yebo-ke wena uthi leyo ndvodza yayinemali futhi yasuswa kuyo ngenxa ngoba le mali njalo Jesu bekayithatha ngoba loko kwakuyingcebo yakhe yasemhlabeni kodwa kuko konke akusho imali kunetintfo letiningi lesibambelele kuto letifana netithico njengale nsizwa yayibambelele emalini kuthandwa bantfu kwehluka kutebuhlelo emafashini inkanuko yelive tithico yonke intfo dinengakhulu tintfo le lamadvodza namuhla esikhundleni sekunjinga abambelele etintfweni tona temali babambelela etintfweni letehlukene kanjalo bakubambisise njengaleyansizo ngoba abakakhathaleli kuhlanyela imali loko Kristu labaniketa kona kungahle kusho ukuthi Kristu utokubita uphume kuleli cembu lokulo Kristu angahle akubite uphume ephathini yemakhadi lonayo ebandleni lakho. Umdlalo ebhanko leyo nhlangano lokuyo njengoba ubambelela kuloko wenda nje liphutha lelibudlapha njengoba kwenda lensizwa lenjingile. Niyabona na, ubambelele endleni lethe kuba ligugu kakhudlwana kunekuhlanyela luhambo lwempilo yakho kuJesu Kristu. Manje lokhu kungahle kungabi nelimuva leligqamile kuko, kodwa kunelimuva lelivangeli kuko lelivi. Niyabona na, kuyinto le bantwana bayahleka futhi badanse futhi bathokode nalokunjalo, kodwa ufanele wathi ukuthi ukwendela ini lokhu. Uma ungakwendi lokho kuba kukhonda thithico kuwe. Niyabona, kuba sithico nje. Futhi uma sibuka futhi iqaphela etimeni lesiphelela kuto, kuta kunyenya kakhulu. Kufana nemuntu nje sihlahla sime emgwaqweni lomkhulu, nemvini lomncane uvuka, umvini wasendle, futhi uqala kutongolotela leso sihlahla. Lesihlahla sifuna kukhula sicondze ngqo, kodwa lowo mvini ekugcineni uthola leso sihlahla ngendlela yekuthi kuphocelelwe kuthi kuhambe ngalenye indlela. Ngakho singena kulolo hlobo lwetinzawo lapho sivumele khona letinye tintfo tangena ngekunyenya kithi, futhi tasithungeleta sesuka kulobo bucotho sibili evini. Manje Israel bekacotho impela kuloko labakwenda ekuqaleni. Oh, kwangathi ngiyabona liJuda lehla ngemgwaqo nemhlatshelo walo loshelelako. Lokungcono kunako konke lanako emhlambini wakhe ehlela emhlatshelweni, ubeka sandla sakhe ethi kwesilwane, uthi uthi mbanzakanya yena lucobo nesilwane, ngekubeka sandla sakhe ethi kwalesilwane lesi, bese ke ingadi iyachithwa. Nalelo Juda libiyela ekhaya lijabule nje ngako konke, ngoba belathi ukuthi belende umyalo waJehova. Lokho kwakukahle sikhathi lesithe. Khona ke emva kwesikhashana leyo nto lefanako iba lisiko lemndeni, nalo ke luhlobo lolufanako lwesilwane. Kodwa lomunye mhlawumbe uthi uyathi lena yinyeti lensha. Mhlawumbe yebo, ngifanele nginikele ngemhlatshelo ngesikhathi ehla ngendlela umuntu wekuqala lenda ngayo, kodwa beka ngenabo lobo bucotho kuko. Futhi ngesikhathi akwenda, Jehova wathi lento seyibe liphunga lelibi ekhaleni lami. Futhi wavusa indoda lenkulu enkundleni, Isaya umprofeti lowamemeta wathi, imihlatshelo yakho, imikhosi yakho lenesizotha liphunga lelibi embi kwami. Qaphelani Pentecosti, imihlatshelo yenu nekujabula kutoba liphunga lelibi emakhaleni aJehova. Uma kungakangeni ngekujula kwebucotho, thine sifanele side sicotho mbamba, hhayi nje sihleka futhi sithokoda futhi sizulazula ngalapho. Sifanele side ngalokujulile nebucotho evini lesethembiso, lapho mbamba i-altari hlala lapho kuze kwendeke into letside. Side sifenya, side sende kuhlanyela imali embusweni waNkulunkulu naJesu Kristu. Khona-ke sise akunanzaba kuthi kusisekelo kangakanani, singaba ngekwesisekelo noko ufanele ude ngaphansi kwebucotho. Manje lo mJuda losemusha bekacotho impela nje ngako konke kuloko lebekakwenda, kodwa uma sikhathi sifika sekuntshintsha sivumo kholo sakhe, khona-ke kulapho-ke la inkhathato ifika khona. Angathi noma uNkulunkulu lofanako yini akakwathi nje namuhla kusivusela Isaya, kusivusela umuntu longasitshela ukuthi imikhosi yethu lenesizotha iba liphunga lelibi. Sifanele silungele luhlwitho kulesikhathi lesi seminyaka. Bukani ukuthi sikuphi, kukhona into letsingekako, futhi lokho ukuthi kubuyela evini. Sethenjiswa ngale kumalakhi kuthi sitobuyiselwa evini kukholwa kwasekucaleni, futhi ngakho asikhumbule lokho manje. Kodwa imbadalo lomfolo semusha la icelwa ukuthi ayibhadale yayingkhulu kakhulu. Bekafanele athengise yonke ingcebo yakhe yasemhlabeni kude abe nalokuphila lokuphakathe. Ungahle ungabi nasheleni, kodwa noko ubambe tintfo loko kwingcebo yasemhlabeni. Sibonelo nje, bengithethisa labesifazane bethu kakhulu impela ngekuphungula tinwele tabo nekugcoka ingubo letikhanukisako netintfo. Ungadansa kanjani emoyeni futhi utibite ngePentecost futhi uphile nemoya lonjena njengaloko kuwena? Ungatibita kanjani nini madvodza ngebabusi belikhaya lenu futhi uvumele lokunjalo na? Ngifuna utihlole wena, uyathi ukuthi kuliciniso futhi nako lapho khona, niyabona na, ucela ukuthi unikele ngemhlatshelo. Wena uthi awume kancane mina kethu Branham, ngisakhamuthi sasemerica, ngiyipentecostal, ngiwase-assemblies noma lalamanye emacembe noma ngabe kuyini, nginelungelo lebumerica ngaloku futhi ngekuba ngumkristu nginelulungelo ngoba ngemukela umhlatshelo. Nguleyo indzaba ngeAmerica. Ngulapho la akhona ekushulekeni namuhla. Sonke sive sifuna Mesiya. Uthi ngesikhathi uNkulunkulu athumela Israel Mesiya, bonke bebakhulekela Mesiya. Ngetinsuku tekufika kwaMesiya, Israel bekafuna jenene. Lotawufika futhi agcobagcobe iRoma ayikhiphele ngaphandle kwelive. Ngesikhathi lesifanako, iRoma yayifuna Mesiya lobekatofika futhi lotabentela umbutho wede kuvikela lomusha lomkhulukati lona lotawulwa neGibhithe nato tonke letinye tive futhi atigcobagcobele ngaphandle. Ngamunye bekafuna Mesiya. Futhi namuhla sikuthola kuyinto lefanako eEurope. Yebo ke sibonelo nje iRussia bafuna Mesiya longabayisa enyetini ngaphambi kokuthi noma ngibani lomunye afike lapho. India ifuna Mesiya futhi bafuna loyo lotobondla ngaphandle kokusebentela. America ifuna bafuna sihlakaniphi sesifundziswa banemshini wekuvota lonebutsotsi. Kuba nika munye uNkulunkulu sonke sekhathi ukuvumela ukuthi ube nesifiso senhliziyo yakho. Manje sewukutholile uto kwentani ngako na? Lapho bonke bekakhalela Mesiya, uNkulunkulu wabathumelela munye. Kodwa munye bekafuna jenene, nomunye bekafuna umshini lofundzile, nako konke kanjalo. Kodwa uNkulunkulu wabathumelela luswane. Wabathumelela umsindzisi, bekathi ukuthi bebadzinga umsindzisi. Kube ke iRussia yathola Mesiya wayo namuhla ke bese yokwendani na? Niyabona uNkulunkulu uyathi ukuthi ufanele asinikete kanjani. Kube ke bantu namuhla labakhulekela Mesiya futhi sikhulekela indlo letsite lenkulu ukuthi yendeke. Sinjalo sinemaPentecostal sikhulekela indlo letsite lenkulu ukuthi yendeke. Ngiyafisa ukuthi yini lebe yitokwendeka kube impela kwendeka futhi mhlawumbe uyawuphendula umkhuleko wakho futhi awuwadi futhi bewungeke uwemukele uma awuphendulile. Bewungeke ungene embaleni lowawukhulekela nguloko lebe bahlala bakwenda. Futhi uma libuya futhi liyofika ngembala lofanako, liyofika lifakwe kulokufanako, yiba ngetulu kwalo nje ngqo. Ngakho ke uNkulunkulu usebentana nemuntu ngamunye, akasebentanga na-Israyeli wonke ngalolo suku, akakwendi, bekasebentana nalomfana loliJuda. Niyabona na? Akufiki ngendlela lesifuna kufike ngayo. Manje lomJuda bekabone indlo letsite lebehlukile nguloko lokwakhanga inhliziyo yakhe. Kwakukhona indlo letsite leyayibonile leyayikuJesu leyo lamanye emadvodza bekangenayo. Bekamathi umphristi wakhe naborabi bakhe bebangenayo lendlo lomfolo losemusha lebekanayo lothiwa nguJesu. Labo bantu lebebakholwa ukuthi ungumprofeti bekangumuntu lowehlukile. Bebambonile rabi wakhe asukuma nebafarisi baphikisana ngembono wabo ukuthi kwakukhona ingelosi nemoya. Nebasadusi bayafika futhi bafakaza akukho ngelosi nemoya. Uthi bebane kungavumelani kwabo lokunenge nalomfolo semusha wabambeka emkhatsini waloko lapho libandla libanjwe khona namuhla ngabe kubita emacembu emahlelo na ngabe kubita licembu lemadoda na ngabe kubita licembu lebesifazane na kubita umuntu munye lotinikele kuNkulunkulu evini lakhe Jesu Kristu bekaNkulunkulu endiwe inyama kude afe kuthi livi yena nelivi kwakufana livi lalingageleta nje kuye akukho kungabata nhlobo uNkulunkulu utama kuthola umuntu lothite ngemandla aKristu langwelisako kunikela kulelo livi kuthi yena nelivi bangaba munye futhi Konake angalisebenzisa livi lakhe ngalowo muntu kodwa niyabona lo mfolo semusha wabona lokuthithe kulendvotsa lokwakwehlukile kulamanye emadvotsa bekathi ukuthi kwakukhona lokwehlukile ngoba ngalesinye isikhathi wabudwa lo muntu akakhulumi njengebantu katana kukhona lokuthithe ngalomfolo kwehlukile akekho umuntu lowake wakhuluma kanjena ngoba ngesikhathi akhuluma uNkulunkulu beka lapho ukuthi aphendvule Loko lakushito njengoba ngishito thikhathe letinengi kuleli viki umuntu sasolo angumuntu bathumisa uNkulunkulu ngaloko lakwenda babuke embili kuloko lakwentako latho kwenda ngitsi labo kodwa aninaki loko lakwentako sonke sikhathi umuntu wenda loko Jesu wathi nidisho ukuthi nibangana beba prophet uthi ngini lena bafaka ethuneni uthi nihlobisa emathuna abo Niyabona na sicabanga lokho uNkulunkulu lakwenda ngelusuku lwePentecost nangeminyaka wasekuqaleni futhi ke sithi uNkulunkulu utofika ngendvo letsite lenkulu futhi indwe yokucala niyathi yendlula ngcothine ngako futhi asiyuze sikwati umlando uhlala njalo uthi veta ukahle futhi uyadiphinza siyendlula sikwende kwendlule nje futhi singakucapheli manje lensizwa beyibone indwe letsite lehlukile Beyibone ukuthi kwakunemehluko kulo Jesu. Beka ngafani nemadvotsa lajwayelekile. Beka bonile ukuthi leyo ndvotsa beyikhona kwendani, ukuthi uNkulunkulu beka nayo. Wabona ukuthi kuphila kwakhe naloku nje kwakuphambene nekufundisa kwakhe lutobo kwelibandla. Kodwa wabona lo muntu ukuthi uNkulunkulu beka nayo. NjengaPetro washo kamuva ngelusuku lwePentecost washo, noma ngikholwa ukuthi kwakusetendweni sahluko sesithathu. Wathi nine madvotsa kaIsrayeli Jesu waseNazaretha umuntu lofakazelwe uNkulunkulu ngemimangaliso netibonakaliso latendile niyabona nine ngetandla lethi khohlakele bekabeka licala leso stukulwane ngekumala nine ngetandla lethi khohlakele nibethele inkosi yekuphila manje siyathola manje ukuthi siyeta eminyakeni wethu futhi noma ngimuphi itishela weliBhayibheli uyathi ukuthi umnyaka wekugcina wePentecost yiLaodicea Laodicea kuchaza wesifazane esiGrikini sikhathi lapho besifazane bathethe ematomu angamelani ngalutho nebesifazane kuphela nje uma bahlala endzaweni yabo kube uNkulunkulu bekanganiketa indlotsa noma yini lengcono bekayo inika yona kodwa uma aphuma endzaweni ungemandi engadini yakhe Solomon washo njalo ungilohlanganiphe kunabo bonke lesake saba nabo kodwa besifazane kuthe mbusave akuzange yini eminyakeni lengamashumi lamabili nesihlandle endlula inkosi yanginika umbono ukhombisa ukuthi besifazane ngekuvumela ukuthi bavote bebangakhetha lo Ricky lesinaye endlala lapha manje ahabi wesimanje ahleti lapho naJezebeli ajikisa insamo yakhe na Uthi nine besifazane nenda ngendlela lefanako njengoba asibonelo semhlaba. Kuna lokunengi lokufanako na Israyeli niyathi. Bayangena bese bathatha live, bese bacosha bahlali, base babeka inkubo yabo luqobo lapho. Futhi leyo indlela lefanako iAmerica leyayenda yacosha eMandiya. Yase imisa incubo yethu. Israel beka nendvotsa lenkulu emkhatsini wabo. Bebana lofana na Solomon, na Davide nemakhawela amakhulu. Saba nemadvotsa lamakhulu, Washington na Lincoln. Kodwa ekugcineni nako kufika indvo letsite esihlalweni sebukhosi kuthi netembusave ingenile lapho. Futhi kwakungesiwe Ahab. Beka ngumfolo kahle impela qobo lwakhe. Kodwa lo wesifazane emva kwakhe niyathi libhayibheli likhuluma leyo nto lefanako elusukini lokugcina lapha na uthi nine nithanda tembusave tenu nine emademokrati nithanda sinqumo senu ukuthi embusave kwendlula kuthanda libhayibheli lenu kanye naNkulunkulu uthi nakukhetha lokho
I'm not a Republican I'm a Christian
Angisiyo iRepublic ngumKristu. Ngilapha ngendlo yini. Ukhuluma ngekuthengisa ngebutibulo sikwendile. Impela ninako futhi manje ninako. Nitokwentani ngako na? Wawufanele ukwende kugcwalisa lo mbhalo. Nebantu bakubonile lokho. Manje qaphelani, manje libandla laseLaodicea lelindlingile. Jesu uyembula esambulweni sesithathu. Uniketha lomnyaka lona, lomnyaka wePentecostal waseLaodicea. Lithuba lelifanako lendvodza lenjingile leyalenda lelifanako. Ngoba iLaodicea wankunkotha emnyango. Kwakhombisa ukuthi impilo yethu lehleliwe yayikhiphele Kristu ngephandle. Ngoba Kristu ulivi, ekucaleni bekakhona livi, nalivi bekakuNkulunkulu, nalivi bekanguNkulunkulu, nelivi lisenguye uNkulunkulu, nalivi wakhishelwa ngephandle kwenchubo yethu yenhlangano. Kungako ngilapha nala madoda labo somabhizinisi. Nkulunkulu abaside ukuthi abayuze bahlele, kodwa awukakhweshi kuko. Ngukhumbuleni nje lokho. Ngiyanithanda futhi ninginika indzawana futhi lena bekuyindzawo yenkonzo yami. Kodwa ngikubona kungakendeki kuda. Umbhalo wesandla uselubonzene. Manje ungakwenti lokho. Utothatha incushuncushu lefanako bonke labanye labayenda. Develi beketama kubulala umholi wakho. Sikhathi lesithe uma angamsusa. Kukhona lokutokwenteka. Ngemadoda nje. Afanele abe nemibono lengeyawo ngako. Nibekele uhla lomithetho lapha kungesiko kathene ephepheni leni. Beningakafanele nikwente lokho. Lokho kuniveta njengenhlangano. Sine sibiqembu lebazalwane laba akunandzaba ukuthi indvosa ikholwa ini. Siyahlanganyela sitama kuyithola akukhanye kukhanya kwakho. Uthe ukubona kukhanya. Futhi mthela wathi kungesiko kathena. Kuthi kwakukhona umfana losithunywa senkolo lofikako. Wathi endiya. Wathi mnumzane Taylor, ngisandza kwemukela Kristu nje. Wathi ngahamba yini manje futhi ngithole ticutam tebuciko na kanjalo njalo. Uthi ngiyoceqesha na. Wathi cha hamba ufakaze. Ngakho ngicabanga ukuthi lo umqondo lomuhle. Niyabona na. Sitama, niyabona, uma ukwenda, utitongolotela enpendezite ngo. Uyaphuma lapha futhi uthole inkumbi yeluhlelo lwetemfundo ekhathi. Kubita nkulunkulu aphume ngo kuko. Uma uthola bukhathikhathi, nkulunkulu akabuthanzi bukhathikhathi. IHollywood igcwele bukhathikhathi. IHollywood iyamanyatela, livangeli liyakhathimula. Kunalo mnengi umehluko emkhathini wekumanyatela nekukhathimula. IHollywood imanyatela ngemalambu nelizinga, nelivangeli likhathimula ngekuthobeka. Umehluko impela, niyabona na, niyabona. Manje nifanele nikukhumbule lokho. Bazalwane bami nabothathe wethu. Ningamanyateli, khathimulani. Manje siyathola lo mfolo semusha, waniketha leli thuba lekwenta lokho. Futhi walala ngoba kwakukhona lokuningi kakhulu kudula kuko. Futhi ngicabanga ukuthi leyo yinto lefana konamuhla. Sine asifuni kuvuma manje. Asifuni kusho ukuthi asikuvumi. Kodwa timpilo tethu tiyakufakazela. Loko kuyakufakazela loko kunjalo impela. Kodwa iLaodicea yamkhiphela ngephandle kwelibandla lebekancuncotsa kulo. Niyabona etama kubuya angena. NeLaodicea yamkhiphela ngephandle ngenxa yokuthi bebanjingile. Bebangakesweli lutho, bebanjinge nje ngako konke futhi ngako bathi sinjingile. Asike sweli lutho. NaNkulunkulu wathi ungcunu uphuyile ulusizi uphumputhekile awukwadi. Nguleyo inkinga uma bangakwadi. Uma umuntu angephandle lapha esaladini kuleso simo angcunu futhi aphumputhekile. Yebo ke cisha impela noma ngibani lobe kanenhlitiyo yemuntu bekatoya kulowo muntu athi mnumzane ungcunu. Ungephandle lapha usengotini futhi ngena. Kodwa uma le ndvodza igugukile yathi manje ninakathi indzaba takho. Niyabona na manje utomentelani lo muntu. Futhi lapha uma libandla licala ukuthi lembethe kakhulu kukwalo kunjalo ekulungeni kwekutendela uthe ucabange uthi hamba ubalethela livi. Wena uthi lokho kuphambene nesivumo kholo sethu. Yini na? Nibuthengisile ke butibulo benu. Kanti esikhundleni sekukhathitela besifanele sikhathimule. Esikhundleni sekuba nemakhulu lasihlanu noma lasithupha noma ngabe kuyini lapha kuleli breakfast. Lokho kulungile. Angikamelani ngalutho nako. ngilapha nje egameni lenkosi Jesu. Esikhundleni saloko kufanele kube khona kumanyathela emkhathini wethu kwamoya bengcwele. Mhlawumbe kukhona idazini kuphela lekhathi mulako ebuhleni benkosi. Inkosi Jesu beyitoba sethi kwethu kakhulu kute kuthi kukhathi mulako wenkosi kube kithi. Kodwa sifuna kumanyathela emalunga lamanene. Niyabona na? Libandla belihlala njalo libala bulunga. Nkulunkulu bala similo, hayi bulunga. Njengoba ngishito kuleli viki, Eliyeza wakujulukela, etama kuthola similo. Uthi ngesikhathi athola Rebecca, khona-ke bekanesikhathi lesibi kabi, amenda eme athule waze wamgcokisa. Leyo yinto lefanako lokungiyo ngelibandla. Sithola similo ebandleni lePentecostal. Kodwa kumgcokisa futhi hamba uyosho lokuthite ngako. Khona-ke wonke umuntu uyasukuma. Ngeke sisaba nako, singeke sibe naloku. Niyabona na, uyathola uma unesimilo lokumele usisebende. Kodwa ke ungeke ubende beme bathule isikhathi lesithenga lokwanele. Babuyisele emuva lapho bake bawela khona kanye. Wena bandla lePentecostal, phuma ngo ebuhlelweni. Ngiloko uNkulunkulu la kukhiphele kona. Kwakukuba libandla lakhe. Wendeni na, ujike wabuyela emuva ngo. Wabuyela emuva ngqo endweni lophume kuyo. Njengenja emahlandeni ayo nengulube elusakeni lwayo. Bantu benda into lefanako. Futhi manje akukho mehluko lomkhulu kini, niyabona na? Manje ngiyethemba anicabanga ukuthi ngitama kuba nelunya noma ngibe luhlata. Ngithunyelwe lapha kuphela, tinsuku tami tingahle tibe mbalwa. Ngime egameni lenkosi Jesu kunitshela ukuthi yini liciniso. Nimake emavi ami uma angafezeki. Nitama kumanyathela, kuyekeleni, khathi mulani. Manje libandla laseLaodicea lelinjingile lende into lefanako nalena lendiwa ngumbusi losemusha losicebe. Ngoba le mbadalo yayiyinkulu kakhulu. Bekangeke nje alemukele livi lenkosi kuthi akenteni. Bekangangconota kuthatha indlela yakhe ngebukhathikhathi belusuku ngoba bekanemali eningi. Futhi bekangaphumela etinhlanganweni tete tebantu futhi aphile sonke isikhathi sakhe. Yebo-ke lokho kuthi akube ngaleyo ndlela lesithole ngayo. Singaba inhlangano njengabo bonke labanye. NePentecost ayisiyo inhlangano, sentakalo. Singaba nguloku loko noma lokunye. Sifana nje nabo bonke labanye. Nine nithola emalunga lamaningi, kodwa ninani uma nibathola. Niyabona na? Anikafanele kwenda lokho. Liphutha lelo, nendani na? Nenda liphutha lelifanako lekubudlapa lelendiwa ngulensizwa lenjingile. Niyabona na? Yebo, bamkhiphela ngephandle ngenxa yeluthando lwabo lelive. Manje asihlole labanye balabantu laba emuva lapho. Futhi labakwenda. Futhi ake sibuke lapho sikhona namuhla. Uthi manje lo munye wathi kunesiko ka-10 njengoba nginitshelile ini wena umshumayeli kungani wena uhlala nalabo somabhizinisi na ngabatshela ukuthi ngingumthengisi wesiqiniseko sekuphila lokuphakathi ngako kukhona futhi nguloko Jesu lebeka kwetama lensizwa beyibonela ukuthite kuye manje loko kwakwehlukile futhi beyathi ukuthi bekanekuphila lokuphakathi ngako esikhundleni sekuya kurabi wakhe uta kulowo muntu lambona ukuthi bekalivi laNkulunkulu leli qinisekisiwe impela. UNkulunkulu naKristu bekafana, ngoba Kristu wathi akusimi lowenda le misebenzi ngubabe wami. Futhi njengoba ngashumayela ngale eCentral Assemblies, noma iFirst Assembly ngalolo bunye busuku, kuthi imvelo lenkulu yaNkulunkulu yamveta kanjani Jesu. Niyabona, yonke lelenye imvelo yayiwile. Bekangeke athathe umprofeti ngoba watalwa ngesifiso sekulalana. Uthi beka imvelo lewile kodwa uNkulunkulu eluthandweni lwakhe waveta munye longenasono futhi ngakho ke lona bekaphelele kakhulu kuyise umtimba nje lowawulapha lowawubitwa ngendrotsana ukuthi livi lalinguye Johane uyakuchaza esahlukweni sekucala ekucaleni bekakhona livi nalivi beka kuNkulunkulu nalivi beka nguNkulunkulu nalivi waba inyama niyabona na indlela manje livi lenkosi leda kubaprofeti kodwa Jesu bekahlukile kuloko bekalivi niyabona na umprofeti bekangasho kuphela loko lokwakufakwa emlonyeni wakhe kuthi akusho kodwa Jesu bekangulelo livi kuthi lonke livi laNkulunkulu belingageleta ngaye ngaphandle futhi bekakhona kudala amise imimoya nemagagasi nanoma yini lokunye ngoba kwakunguNkulunkulu sonke sikhathi evini manje uNkulunkulu utama kuthola libandla ukuthi angaliveta livi lakhe ngalo Niyabona, uNkulunkulu uqaphela livi lakhe kuliqinisekisa. Uthi angaliqinisekisa kanjani uma siphika kuthi liliqiniso, niyabona na? Ngakho labapristi laba nelivi labo naloku nje ngendlela yabo yekucabanga ukuthi bebaqinisile impela. BaFarisi, baSadusi, boHerodi nanoma yini lebebangiyo. Sekufike kuleso sikhathi futhi, niyabona na? Ngamunye ekucabangeni kwakhe, lucobo benda nje lokulungile. Njengoba kwakunjalo ngelusuku lwebahluleli, yebo ke kukhona sigcino nzawana thide futhi leso sigcino livi laNkulunkulu ngoba bekalivi. Manje sithola ukuthi bebathandza letinto leti kangcono kunekuthandza uNkulunkulu. LeBhayibheli lathi bayokwenda. Manje siphila kulolo suku. Manje uma siprofeto sasho into letsite, siyakubona kwendeka khona ke sifanele sathi ukuthi liphutha lethu likuphi. Sifanele sathi lapho sifanele sendlule khona. Manje incwadi yesambulo sahluko sesithathu ifundisa lokhu ukuthi sitoba kulomnyaka futhi naku lapho sikhona manje kuthiwani ngalabanye balabo kube besinesikhathi sekuhlala kuloko sikhathi lesize na kodwa asisheshise ukuthi sicethe ngoba bengifanele ngabe bese ngihambile kuleli hour lelendlulile kodwa bukani lapha lokhu kwekucala kusobala Livi laNkulunkulu. Manje ake sihlole labanye bebanikati bepolice emshwalensi. Yalo kuphila lokuphakathe. Futhi sibone ukuthi kubabita ngani baphathi belivi laphakathe. Manje mina kethu uBranham uthi livi laphakathe. Yebo mnumzane. Phakathe akazange acale. Phakathe ude siphetho. Nelivi lingumcabango lovakalisiwe. Loko kwakukucabanga kwaNkulunkulu ngaphambi kokuthi kube khona umhlaba noma inganyeti inyeti noma yini. Loko kwakukucabanga kwaNkulunkulu. Loko lebekade okwenda. Futhi ngesikhathi akhuluma livi liphakathe ngoba angeke avete lutho ngaphandle kwendlo letsite yaphakathe. Nguleyo ndlela kuphela sinekuphila lokuphakathe ngayo. Kungesikhathi sisusa lokuphila loku lokuphendukethelwe futhi sithole kuphila lokuphakathe. Lowo uNkulunkulu zowi livi likuwe ngqo bese ke livi lifika ngqo ngawe uthi litibonakalise lucobo uthi nguloko lomfolo ocebile lakubonile ukuthi lo Jesu bekangema lapho uthi wakhomba imibhalo Jesu wathi cobo lwakhe uma ngingendi imisebenzi yababe wami khona ke ningangikholwa hlolani imibhalo ngoba kuyo nicabanga ukuthi nekuphila lokuphakathe uthi ngiyo yona lethi ngingubani ngiyo lefakaza ngami niyabona na kodwa bebanako kugcwele sivumo kholo njengoba sinako namuhla baze bangakhoni kukubona manje bukusisani Noah wabitwa ngelivi laNkulunkulu futhi wenda kuhlanyela imali kuNkulunkulu Livi laNkulunkulu lesethembiso wanquma akunandzaba ukuthi kwakubukeka kukubi kanjani kanjani nekuthi umhlaba wonke awuzange sewukukholwe kangakanani Noah wenda lokho okuhlanyela imali wahlanyela imali kuNkulunkulu naloku nje kwakuphambene nescience besingahlala lapho sikhathi lesithe inkosi thanda ngifuna kushumayela ngekuthi kubala uye muva ngelisondo nzambama ngibone ukuthi siphila kuphi kulungile caphelani yena kwakuphambene nenkolelo yabo yetenkolo kwakuphambene elucwaningweni lwescience lwalolo suku kuthi kwakukhona imvula ethiphakaphakene lalingakaze line ngako ke bekafanele athathe isinqumo nekwenda kuhlanyela imali futhi wenda njalo esethembisweni saNkulunkulu sathane wamvivinya ngayo yonke indlela lebekangenda ngayo noko wabambelela ekuhlanyeleni imali kwakhe futhi kwabhadala esikhathini sekugcina ngekusinzisa impilo yakhe manje bosomabhizinisi kuhlanyela imali lokungcono kangakanani longakwenda kunaloko esikhathini sekugcina lapho sikhona na futhi ngisho nescience icobolwayo manje iyafika inathi futhi isitshela ukuthi kuqinisile li hour lasekhathi nebusuku selilungiselela kushaya yebo ke titho sita ngani tindvo tethu letinkulu na lisita ngani lihlelo lethu lelikhulu lesinye sigitsi nakanjalo njalo kanje futhi ngiwakhe kanjalo lapho kuphila lokuphakathe kulindzele ngephandle ngaleya futhi sinelithuba futhi simenyelwe kwemukela kuloKristu kuthi kuthi uNkulunkulu angakuthatha futhi akubeke evini lakhe endzaweni lenjalo kuze kuthi uma ukhuluma letinto leti letabonakala ngaphambili tashiwo ngaphambili futhi kanjalo njalo dingasebenda kahle ngawe ngaso sonke sikhathi kunjalo impela akwehluleki ngeke ehluleke oh wena uthi ngikubonile lokho kutama yebo ngiyathi futhi ngiyakubona kwehluleka lapho kukhona kulingisela khona. Kodwa uma ubona into yeluqobo ingeke yehluleke ngoba nguNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu ubeka le nto lethi tibe sibonelo kuze labanye babone. Kanjani wena uthi kuvela kanjani na? Ngekuzila busuku bonke. Loko kuhle. Inkonzo yemkhuleko yobusuku bonke na. Loko solo kuhle. Kodwa kulalela livi ngulapho kuta khona. Kulalela livi niyabona na. Kulungile. Manje kwabhadala ngekusindzisa impilo yakhe. Asihlole lokunye kuhlanyela imali. Kuthi umuntu ligama lakhe linguDaniela. Bekati, bekato libandla laliya endasa emkhatsini webantu belive. Ngako bekati kuthi yonke lento yayito jikela ngalapho. Ngoloko impela lesikubona manje, iPentecost seyiphumile isemkhatsini welive. Ngicabanga ngemnakethu Clover lohleti lapha. Ngikholwa kuthi ukanye nebantu base First Square. Futhi bengikhuluma ngalelinye lilanga nemnakethu Shakarian na nalowo muntu lodumile. Umnakethu McPherson, umnakethu Rolf McPherson sasihlethi ekhathi futhi bebacoca bengiwelele endzaweni yalomnye umuntu lobeka phathelene nalolunye luhlobo lwemvula yelusuku lwamva noma lokujide futhi lomunye wabothishela bekangithethisa ngako kuye ngani ngite ethempelini kuqala na kwase kuthi ke kamuva noma kwesha kuloko ngathi yebo ke manje khumbula nje ukuthi iluthela beyimvula yamuva kuKatolika na Wesley beka imvula yamuva kuLuther nePentecost yayimvula yamuva kuWesley inkosikati McPherson beka imvula yamuva kuPentecost konke imvula yamuva bantwana bayalamba uma bangakhona ukuthola lokuthithe labantu okudla bayodla emgcomeni wetibi kodwa uNkulunkulu utoveta kudla uma nje sebalungele kukuthatha nangosikati McPherson loyothathe lothumile wasukuma wase uthi liqiniso lelo mnakethu Branham uvela kulelihle limuva lePentecostal wathi ngathi kuRolf kuphela nje lapha kuthi lithembeli lethu likhweshe kakhulu kusuka kuleyo ndlo letsite nkosikati McPherson lebe kabatshela ngayo futhi bafanele bende bodokotela nePhD neLLD futhi kuyini kodwa sicumbi sesigidi semadola sesihlabathi kanye nendlovu lemhlophe esandleni sabo na leni kuthi ngako kubuyela emuva emigomeni nebucotho belivangeli emuva entheni sibili yePentecostal leveta Kristu empilweni yabantu kunjalo niyabona na sine sisuka kuleto dindo sibili nale sicebile esilapha sakubona lokho uthi besathi kuthi Jesu beka naloko uthi wabudwa ngingaba nako kanjani na na Jesu wamtshela nembadalo yayinkulu kakhulu ngoloko iassemblies yaNkuluNkulu iFour Square iOneness nabo bonke babo laba kwentako indlo imbadalo inkulu sisanza kubuya nje kulobo ubuqotho belivi kukholweni lokho kuze uNkulunkulu aticinisekise yena luqobo wena uthi ngabe utokwenta na impela uyakwenta impilo yakho iyokhanya kakhulu kunebufakazi bakho longake ubunikede impilo yakho ikhaliphe kakhulu kakhulu bantu baze bangabuqondi ngisho bufakazi bakho loko kuthi lapho bucotho nebungcwele bantu labasihlanu labalungile impela abagcwaliswe ngamoya batokwenda lokunengi ePhoenix kunawo onke emalunga lesinawo uma bahlukaniselwe uNkulunkulu empilweni leqotho ngoba uNkulunkulu uyosusa livi lakhe lapho futhi aqinisekise loko kuthi kuliqiniso futhi into yokuqala niyadi indoda iyendeka ngako uvele nje ungeke ukucinzetele phansi Stefane bekangikokonke lebeka kudzinga etinkantolo teSanhedrin umkhandlo ngaloko busa kwakungumuntu munye lobeka ngema lapho neliqiniso enhlitweni yakhe lapho athi khona futhi kwathi wakhanya njengengelosi niyabona bekathi kuthi bekakhuluma ngani Livi lalisemva kwakhe wakusho wathi bobabe bethu endase Mesopotamia nakanjalo njalo uthi wakuchaza kubo wathi nine bonzamo dilukuni leningakasoki enhlitweni tindlebe nihlala njalo nimelana namoya longcwele njengoba bobabe bethu benda bobabe benu benda kanjalo nani niyabona na leyo ndvotsa beyathi ukuthi yayikhuluma ngani yabeka umbhalo ngephandle lapho konake Kwayibitha impilo yayo kodwa bekacotho ngoba bekathi ukuthi bekakholwa ini naNkulunkulu wakucinisekisa futhi ngesikhathi bagcoba ngematshe lomfolo omncane waze wafa wasukuma wase uthi ngibona Jesu emengesekudla sankulunkulu ngesikhathi lamagatha ashaya ucopho bakhe lobuncane buphuma noko nkulunkulu angikholwa ukuthi weva umngcimudo wako nkulunkulu bekamsonzete ethandleni lakhe futhi wamlolotela embhetheni wokuthula waze wahamba kuyobana nkulunkulu bekadi yena bekade nankulunkulu bekaqinisekisa lapho ngisho nasekufeni kwakhe wabona Jesu eme ngesekudla Daniela athi ukuthi umhlaba wawutongena ebandleni futhi kwenda kodwa mbukisisana wakhipha lenye yala mapholisi emshwalensi ekuphila lokuphakathi nankulunkulu futhi wahlosa enhlitweni yakhe ukuthi bekangeke akona kuhlanyela kwakhe imali amen lelo bandla lalawo matrotsa labo somabhizinisi uma ninebantu beningathatha nje lowo mcondo kube kuphela beungasebenta kuloko kuphela leyo nzuzo yempumelelo ukuthi awunakungcolisa lokuhlanyela imali loku lokwendile kuKristu ngetinto telive nebukhathi ikhadi ngani noma yini ingamanyathela futhi ikhadi mule uthi yini leya kuyona yingobiyane kunjalo ingobiyane tihlala njalo tiya entweni lemanyathelako Niyabona na kunjalo qaphelani sinjalo ngiloko lengikuqondzile niyabona na devele utokwenda tingobiyane lakini uma angakwenda utama kunenda nicabanga ukuthi nivela kuyinye sinoma kanjani ngakho netingubo tabo temfundo netindvo talolusuku kodwa kunjalo kunjalo Daniela wathi misela enhlitweni yakhe ukuthi angeke athingolisena lucobo ngelive bekatoligcina lelisiko uNkulunkulu lebekalendlalile imiyalo yaNkulunkulu kungani nini besifazane nebesilisa ningendi into lefana kona kodwa melelin Monroe noma lomunye umuntu aphungule tindwe letabo uthi ke umfato wemishumayelo lotsite wenda into lefanako Uthi nicabanga ukuthi ninelungelo lekukwenda lokho akukushinge phandle evini laNkuluNkulu nani bashumayele nivumele umkakho aniwole yonke indzawo lihlazo lelinjepho ligama lelinjepho lekuba indvodza inqeke yaKristu ingeke ilawule indlu yayo into ilawula kanjani indlu yaNkuluNkulu yebo ke wena uthi mina ke uBranham lokho nje into letincane kulungile asithole into letincane ticondzisiwe bese ke siya invented lenkulu ngalokuthi echacha niyabona na kona ke sithokhuluma ngamoya longcwele netinfo tekuthi temukelwa kanjani tiphiwo tebuNkulunkulu njengalomunye we wenda lento lebucaba kodwa nami ngaxoxelwa wathi uhlala njalo umpongoletela lawo madoda ngaloko uthi uvumela abafati bawo bende loko uthi bagcoke tikindi nangephandle etitaladini na nalokugcoka lokukhanukisa kosibili kukhanukisela licansi kulivela kancane impela ukuthi kuke kukhulunywe epulpiti bacabanga nje ukuthi leyo indlela lejwayelekile sithinga indvodza yaNkuluNkulu umuntu lothite ukuthi asukume lapho futhi ayilahle leyondo bathi yebo ke ufanele ufundise labo besifazane ukuthi temukelwa kanjani tiphiwo takamoya bafundise into lenkulu lenye indvodza lenkulu yangitshela lokho yabeka tandlatayo ethi kwami yathi ngitokukhulekela wathi unga suka kuloko wathi lendvo uNkulunkulu wakuthuma ukuthi ukhulekele labagulako ngathi uma uNkulunkulu athumela umuntu wamthumela nelivangeli leligcwele uma amthumela mbamba wathi yebo ke utoyilimata inkonzo yakho ngathi noma uyiphi inkonzo livi leliyoyilimata ifanele ilinyadwe kunjalo impela wathi yebo ke bantu batokwala ngathi anginato tinhlelo temsakado netinhlelo tamabona kutse ukuthi ngitesekele ngikhululekile kuKristu ngishumayela nje loko langitshela kona lapho amen angidzingi iminikelo angidzingi lutho kuphela umusa lo wengetiwe waNkulunkulu kuma ngikhulume leqiniso futhi ngingancimbetisi evini laNkulunkulu kudonsa noma ngikuphi lokuseceleni noma tinto leti inkohliso kusita umuntu lotsite kuthatha nekubenda umntana wesihogo ngalokuphindwe kabili kunaloko lebe bangiko kwekucala nje batshele liqiniso futhi uma ngime lapho ekupheleni kwemgwaqo wami ngingathi akukho ngathi emuntu lesethi kwami leso sifiso sami angigwemanga kunitshela licebo lankulunkulu leligcwele manje ungabafundisa kanjani bantu tibalo tabongwaca babe bangeke bafunze ngisho bo ABC babona wathi bantu bakubita ngemprofeti umboni ngaso ngithi angitisho ukuthi ngiloko wathi kodwa bantu bayakusho ufanele ubafundise tinto letitsite letijulile ngathi ungabafundisa kanjani tinto letijulile babe bangeke bafunza ngisho nabo ABC babona hlala njalo ukholwa ngukristu ABC kunjalo kodwa bangeke bakwende ngako utobafundisa indlela yekubala tibalo tabongwaca nakanjalo njalo tibalo sibili tankulunkulu uyibona kanjani imibono na tendeka kanjani letinto leti na nifuna kudonsa into letsite lencane kuthi licembu lelincane lelihlelo lelibonakala liyinto lencanyana kuwe nento letsite lencane lemanyathelako loyibambako futhi uma kwendekile ngafinyelela evini noma into letsite lenye lefana naleyo umfundisi wesifundza sami utongixosha noma umbhishobhu wami utongiphonsela ngephandle ngani uma uta kuNkulunkulu utophonselwa ngephandle nakanjani ngako yini umehluko ngingamane uma uphonswe ngephandle uphonswe ekhatsi ngako ngiloko ke niyabona na niyabona kunetinto letintsathu uNkulunkulu uhlala njalo asebenta ebuthathwini siyakwathi lokho upheleliswa ebuthathwini khumbulani ngetinsuku kaNowa bangena emkhunjini futhi ngetinsuku kaSodoma Jesu bekakhuluma ngalaba lababili ngetinsuku kaSodoma baphuma bangena esikhatsini saNowa baphuma ngesikhatsi saSodoma base ke bayenyuka kulesikhatsi lesi yebo ngena phuma yenyuka niyabona na ngiloko lesikudzinga ko manje sidzinga lutsaba lokukhuphuka sidzinga ukukhuphuka kusuka kuletinto lethi netinto telive leti sibophele phansi kangaka Daniela bekangeke athi ngolise bukusisane bekatoli gcina lelo livi endzaweni lapho lalikhona kugeleta lendlule khona livi lalitokwentani na lathumela phansi ingelosi yavikela impilo yakhe akazange athi ngolise bantwana bemaHebheru bekancumile bathi bonke labanye babo bayakhotsama uma kukhala emacilongo uthi uma bobhishobhi bathi gcoba uthi bambongolota coco bagcuma kodwa wathi singeke sikwende ningahle nikwende niyakhona kusishisa niyakhona kusikhahlela nisikhiphe niyakhona kwenda loku noma lokwa noma lolokunye kodwa singeke sikhothamele sithixo sakho nakanjani niyabona na bebangeke bangcolise kuhlanyela kwabo imali kwakutoba livi futhi livi bebatokuma kulo futhi uma sekufika isikhathi sekwenta sincumo bebatokuma ngasevini lasinzisa timpilo tabo lalinemuntu wesine endasi lapho nakukhona noma yini lesiyidzingako manje ekuseni ngulowo muntu wesine emkhathini wethu kunjalo kunjalo loko manje Petro ngalesinye isikhathi beka ngesilutho kuphela umdwebi beka nebhizinisi umdwebi kodwa niyathi kuthini wabona lokutsite kuJesu Kristu kuthi uyise yeboke niyathi uyise Jonas beka indvosa lenkulu beka ngumdwebi ngitoniketa umdlalo wasestage lomncane lapha ngaphambi nje kwekuthi sivale kuthi emizuzwini lembalwa lelandzelako si imizuzu lelishumi nje ishayile yelishumi nakunye sitotama kuchetsa nasayigabenceli ishumi nakunye uma ningakumela sikhathi lesidzanyana ngako thine sitochubeka futhi ngiyathi Jona angahle kube washo endotsaneni yakhe ngemidlalo wasestage nje lomncane ngesikhathi amgonana Andrea emathangeni abo netinwele takhe letimbunga tikhanya phansi emva kwetinsuku tekudweba lapho bebafanele bethembele khona nsuku tonke ngesinkwa sabo semihla ngemihla futhi sengiyambona ahleti lapho athi ndotsana yami lalela Simon lapho kuyoba khona sikhathi bengihlala njalo ngifuna ukubona Mesiya futhi besihlala njalo sikukholwa lokho ngoba sethenjiswa munye kodwa lalela Simon ndotsana yami kuyoba khona incumbi yetinto mbumbulu letivukako futhi kwakukhona ngaphambi kwekuthi kufike Mesiya sibili kodwa wathi niyomathi lo Mesiya Simon ngoba uyoba ngembhalo ncamashi futhi bonke labanye babo batomelana naye niyabona na kodwa lo Mesiya utoveta bufakazi ngoba singemajuda siyafundiswa ukuthi sikholwe labo baprofeti ngoba inkosi uNkulunkulu yasitshela uma akhona wakamu umoya emkhatsini wenu noma umprofeti mina inkosi ngitho khuluma naye ngemibono futhi la kushoko kuyofezeka futhi niyokwathi ukuthi lo muntu ungumprofeti namosi wasitshela ukuthi mesiya wethu uyoba ngumprofeti futhi nibombukisisa manje asikake sibe naye munye emakhulu ngemakhulu eminyaka kodwa kwatini lokho emva kokuba lo mnumzane lohloniphekile lomdala sekashonile futhi ngalelinye lilanga Andrea bekatsayidelile endasi kuyova umuntu akhuluma lo bekaprofeta ngamesiya lotako futhi emva kwesikhashana lo mesiya ufika enkundleni futhi manje Johane lo bekafuna yena wabona sibonakaliso sankulunkulu sehla Jehova nkulunkulu akhuluma ngeliphimbo nangemumo welituba akhanyisa ethi kwakhe neliphimbo lithi lena indodana yami lethandzekako lengithokotile kuhlala kuyo lengithokotile kuhlala kuye ngendlela lefanako vele ujikise sento ngaphambi kwensitha sento nabona na manje lengithokotile kuhlala kuye noma ngithokotile kuhlala ngekhatsi yena ungenetisile mina wende nje lokho lengathi ukuthi ufanele akwende futhi lokho lengikushito ukuthi uyokwenda manje futhi ngesikhathi Petro emile noma ngiqondze ukuthi Andrea emelapho wakubona lokho ngakho wabona Jesu ngelusuku lolulandzelako wathi Rabbi uhlalaphi wathi wotha ubone ngakho ke wahamba watshela umnakabo emva kwekuhlala naye busuku bonke ngekusalo kulandzelako bekaqiniseke ngalokugcwele ukuthi lowo kwakungumesiya futhi ngekusalo kulandzelako wahamba kuyolandza umnakabo futhi wamletha wathi wotha sithole mesiya kwangathi ngiyambona Simone athi manje awume umzuzu nje ngingulodwebela kuthengisa lapha ngingumfarisi enhla lapha ngisonsa ebandleni lelifanako babe wami lalenda futhi ngibe nayo yonke lento ya mesiya yonke indlela kodwa awume kancane Simone uyakukhumbula ukufundisa kwelivi lethu na uyakhumbula ukuthi ngiyathi uyibonile yonke lento kodwa ngabe babe akasitshelanga yini ngaphambili ukuthi yonke lento ngebukhatikati iyovela kodwa lokho kwakungeke kube ngiwo na kodwa siyokwathi ukuthi uyoba ngumuntu wekwembhalo uyohlala nelivi ngoba uyoba livi nabona na ngakho nje abakuqondzanga lokho ngakho Simon wenyuka wase uthi yebo ke ngiyacabanga ngitohamba ngibone futhi wathi nje angefika ebukhoneni baJesu manje bekashiye kudweba kwelusuku kwesinga sakhe semihla ngemihla bekangisoma business niyabona futhi ngakho ufika kulomhlangano futhi kuloko uyenyuka futhi ngesikhathi Jesu abeka emehlo akhe ethi kwakhe wathi bukani umIsrayeli lokungekho ngkohliso kuye niyabona na bukani cha ngiyaxolisa ngicaphune indoda lengasiyo naku lakusho wathi ligama lakho ungisimoni futhi uyindvodzana yajonase waseke Petro uthatha ipolisi yemshwalensi niyabona na wenda kuhlanyela imali khona lapho akusiko kuphela ukuthi bekathi ukuthi bekangibani bekamathi lo babe lomdzala lomesaba konkulunkulu lo bekamtshele ukuthi kwakuyokwentekani futhi ulibonile livi liqinisekiswa lo mbusi losichebi losemusha angahle kube bekemile kubona leyo ndlo lefanako kodwa Petro besalungele kuthengisa ibhizinisi yakhe nebulunga bakhe uthi ende kuhlanyela imali kwende lokuthite kuye kuthiwa ninganathanayeli na beka nengathe yetihlahla ngephandle lapho njengoba ninako lapha ePhoenix futhi ngalenye ilanga beka ngephandle lapho futhi beka ngumfundzi weBhayibheli futhi ngesikhathi Philip abona lokhu kwentiwa wawelela ngale futhi wamtshela wathi hey sithole mesiya lakhuluma ngaye Mosi wathi manje Jesu waseNazareth indodana yaJosepha wathi manje kungaba khona into kuhle lokuvela endzaweni lenjengaleyo na ngibukile utsite bekangibani na Jesu waseNazareth ngibuke ngethulu kwawo onke emagonsa esifunda ethu futhi akukho namunye wabo loshito lutho ngaye sithe isemina yesikolwa lavela kuyo cha benatini kuthi kusukela le phansi eBhayibhelini baprofeti labavuka asathi ukuthi bavelaphi na akukho limuva labo bebavele bachamukele nje enkundleni futhi besuke nje ngendlela lefanako bebangenalwati ngemuva nzawanathite betele kuletha abantu labaphume balahleka futhi babuyise leyo miphefumulo Uthi bayibophele eBhayibhelini futhi niyabona na kwavelaphi iMose umtali lothobekile siyamathi nje umtali wakhe asathi lutho ngelimuva lakhe bukani Eliya asathi ngisho nekuthi kwakungubani babe wakhe namake utseleka enkundleni bukani Obadiah bukani bonke labanye babo bukani Amose sikhulume ngaye ngalolu bunye busuku akekho lowathi ngokuthi uvelaphi beka ngumelusi nguloko kuphela lesikwatiko usanza kufika nje enkundleni noko ngesikhathi sekaqhethe umsebenzi wakhe njenga Eliya lomkhulu uNkulunkulu umnika kugibela inqola ayongena ngqo ezulwini niyabona na asathi ukuthi bavelaphi abanato tikolwa noma limuva uNkulunkulu uvele abavuse kusika lelo livi libuyele emamuva futhi abanato tibopho temahlelo kukubophela futhi bathi ufanele wente lokhu noma ukukhiphe bukani ngisho na Johane umbhaphathisi lo mprofeti lomkhulu logqamile ngisho naselutalweni lwempristi kodwa akazange aye etikolweni teyise bekafanele ethule mesiya bekangeke ngani ngamunye bekathi manje uyathi idokotela Jones lapha uyindoda lekahle niyathi niyamconza njengamesiya bekangeke aguquleke umcondo ngesicuku sebantu labanjalo waya ehlane ngoba umsebenzi wakhe wawumgcoka uthi wahlala ngephandle lapho wathe weva kuNkulunkulu futhi bekathi ukuthi bekatoba yini uthi ngesikhathi ambona eda wathi nalo liwundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive bonke lalabanye abakaze babone lutho kodwa wakubona yena Nathaniel wathi nje kumangala kodwa ngesikhathi enyuka wamtshela ngaloko lebeka kushito kuPetro wathi manje niyathi ukuthi sibafundi bembhalo siyathi ukuthi Mesiya uyoba ngumprofeti ngakho ngesikhathi efika enkundleni ngani wenyukela kuye futhi wathi wenyukela ebandleni naJesu wambuka wathi bukani umIsrayeli lokungekho nkohliso kuye wathi Rabi ungathi nini wathi ngaphambi kokuthi Philip akubide ngesikhathi ungaphansi kwesihlahla emhlanganweni nomkhuleko ngephandle lapho ngikubonile emehlo lanjepho futhi khona lapho wenda kuhlanyela imali wendani na khona ngqo embi kwaRabi wakhe umpristi nayo yonke indlo wavuma buzenzisi bakhe wawela etinyaweni takhe futhi wasuka etinyaweni takhe waya emadoleni akhe wase uthi Rabi wena wendvotsana nkulunkulu uyinkosi yaIsrayeli ngesikhathi lamanenge alawo madotsa lasezingeni lelisethulu emangalapho nato tonke timothe abo netindlo kuthi athi lo muntu ungibhelizebule naJesu wabatshela kuthi bebahlambalata babita umoya kaNkulunkulu ngendlo lembi niyabona na impela ohe lo wesifazane lomncane emthonjeni kuthi ningaye na impela bekane kuhlanyela imali ngesikhathi aphuma lapho kuko konke kudiphatha kabi kwakhe libandla lalimfake endzaweni lenjalo waze wangathi kuthi beka kuphi futhi ngakho wavele nje waya ekugwadleni kodwa lelula inhlitiyo lethobekile leli kungahle kube livi lelikhulu futhi ngifuna nilithathe kahle wamiselwa ngaphambili ekuphileni lokuphakathe konke babela ngiphekona kutawuta wathi ngeka etele emandi futhi wawathola kodwa hayi emthonjeni waJakobe niyabona na akekho umuntu longeta uma babe angakambidi kucala uthi konke langinike kona kutokuda ngiyomvusa futhi etinsukwini tekugcina labo labathi ngaphambili ubabitile labo lababitile ubalungisisile labo labalungisisile labangcwelisiwe noma sewuvele ubakhathimulisile bukisisani ngesikhathi lelo livi sibonakaliso livi kuqinisekiswa kwembhalo kwehlela ethi kwalabo borabi nebapristi bathi le ndoda ngudeveli kodwa ngesikhathi wehlela ethi kwaleyo ngwadla lencane kwendekani na ngekushesha kwamanyatela ekuphileni labo rabi bathi lo muntu unekufunda ingqondo lo muntu ungumbhuli nguleyo ndlela langatshela ngayo labo bantu ungumbhuli kodwa kwathi nje lokho kungashaya leyo ngwadla lencane kuleso simo kube kwakuxwayisile leyo ngwadla kuleso simo kwakufanele kwendeni ebandleni lePentecostali lotisho ukuthi unamoya longcwele na niyabona ukuthi ngichaza kutsini Ngiyathemba ukuthi akukendlule ngedulu kwenhloko yenu. Niyabona na? Niyabona? Bekufanele kwendeni kithi. Kodwa kwathi nje kungamanyata kubantu. Kwathi nje kungamanyata kulo wesifazane lomncane. Akazange athi ungubhelizebule. Mbukeni, wathi mnumzane, ngiyabona ukuthi umprofeti wena. Manje siyathi, sibuke munye ukuthi efike. Asikake sibe nemprofeti emakhulu eminyaka. Kodwa siyathi ukuthi Mesiya utoba ngumprofeti. siyathi ukuthi utositshela le tintfo leti uma efika. Jesu wathi nguye. Manje uyathi umuntu lobeka ngamtshela lokho impela bekatukwethembeka ngoba bekanelivi. Livi lalinaye ngoba livi lita kumprofeti. Bekanele uhumusho leliciniso lalo ngoba bekalivi. Masinyane nje lingamshaya wakhathalela ipolisi emshwalensi ngaleso sikhathi. Bekafuna kuhlanyela imali. Ngalokukhulu kushesha bekafuna lamanye alawo mandi lebekangadzingeki kutsi ethe emthonjeni kwakha futhi wathi nje angalibona lavutsisa inhlitiyo yakhe wehlela edolobheni wathi wotani nibone umuntu longitshele into lengitendile ngabe akusuye yini yena kanye lo mesiya na ngabe akusiko loku mesiya lafanele abe ngiko na nelibhayibheli lasho ukuthi bantu balelidolobha bamkholwa Jesu ngenxa yaloko bekakwendile kulowo wesifazane bufakazi bakhe babangela lelo dolobha ukuthi liguquke manje akazange ende kwasami mangaliso bekathi ukuthi Philip beketa endasi kuto kwenda lokho ngako njengekuthi Johane bekangenami mangaliso ngoba Jesu bekathi umlandzela manje sithola ukuthi kuthi bahlanyela imali kule policy yemshwalensi khona masinyane ake ngithathe nje lomunye noma lababili uma nitongicolela umzuzu lembalwa Nicodemus ngalelinye lilanga wavuma liciniso niyathi kufika ebusuku kutohlanyela imali futhi wathola ukuthi libhange lalivuliwe lihlala njalo livuliwe wacabanga yebo ke libhange lenda ibhizinisi lusuku lonke ngoba loku kuhlanyela imali kodwa ngikholwa ukuthi ngitohamba ebusuku uthi kodwa walithola livuliwe lilungele uthi wathi rabi siyathi ukuthi wena ungumuntu lothunywe avela kuNkulunkulu kude umuntu longenda lethinto lethi njengoba wenda ngaphandle uma uNkulunkulu anaye loko akunakwendeka nhlobo niyabona wavuma lapho even lonke lelihlelo kuthi bebathi kuthi lalinjalo kodwa ngekubandlulula nekuthi chenya nekuthandwa abantu kwenhlala kahle kwelusuku njengoba nje kwenda loyo mfanyana losemusha lo njingile ngeludvumo kanye nekuqondza kwetenhlala kahle futhi bebangafuni kulahla live impela nje njengoba lesive lesi singafuni indvodza lemesaba kuNkulunkulu etulu lapho kusiqondzisa kungaleso sizathu sidliwe dibungu nebukhomanisi bangeke bathathe umuntu lomesaba kuNkulunkulu bayokhetha umuntu longabavumela baphile noma ngayiphi indlela labayifunako kulula kithi sine maAmerica nathi sine maKristu kuthi sisho lokho kodwa uma sehla futhi manje asikhulume futhi sikubuyise ekhaya kanye nine malunga elibandla nifuna imvo lefanako nifuna abashumayele nine besifazane lona longeke anilahle ngelicala ngendlela lenigcoka ngayo naleni iphila ngayo umuntu lothite loyoni ibhambaza nine bantu emhlanje kuthi anitshele kuthi ungakwenda lokhu lokwa nalo lokunye futhi ungenda njengelive futhi uphile njengelive futhi ube usolo ukugcinile kuvuma kwakho kwaKristu ngini lenifuna leto dindo niyakuvotela niyovotela umuntu lomesabako uNkulunkulu kuthi aphume emangweni wenu kuthi nifake umuntu lonjalo ekhathi lapho kusifiso ngumoya wesive ngumoya wetinsuku tekugcina ufuna kuvuma futhi ubambe kuvuma kwenu nginguloku ngiPentecost niMethodist iBaptist futhi nisasolo nibambelele kuloko futhi niphile noma ngayiphi indlela lenifuna ngayo Jezebeli bekanelive ngendlela lefanako kodwa uNkulunkulu wabathumelela umelusi Eliya bekangumelusi wakhe oh bekangeke akuvume kodwa bekanguye nakanjani ya impela uNkulunkulu bekangakhona kuvusela Abraham abantwana kulamatshe lawa uNkulunkulu akadzingi ukuthi ethe ngelicembu lakho noma alikho lelinye licembu uNkulunkulu wenda lokho lafuna kukwenda uthi utokwenda into yinye langeke ayende lokho ukuthi aphike livi lakhe lucobo ngakho Nicodemus weda futhi bekafuna ukuhlanyela imali uthi wathola nje lokho lebeka kucela bekacotho walithola sifanele sisheshise Luka 24:49 kwakugatse kunelicembu lebantu lelalihlanyele imali na Jesu wabatshela kuLuka 24:49 labo labalikhulu namashumi lamabili yenyukelani lapho ngelusuku lwePentecost etulu lapho futhi nilinze nite nigcwaliswe ngemandla lavela ngetulu ngitoni ithumelela inzuzo yaloku lokukini kuhlanyela imali lenkwendile beka batholile walisaza kanjani nje lelo qembu na walisaza kanjani lelo qembu lelincane na ngalelinye lilanga ngesikhathi anenkonzo yokuphilisa labagulako futhi akhombisa bumesiya bakhe ngani wonke umuntu oh beyamangalisa rabi oh wota ngalapha ebandleni lethu bamba umhlangano lapha rabi siyakufuna ngalapha siyakufuna ngalapha nelicembu lelikhulu liqala kumlandzela kodwa ngalelinye lilanga ukuthi uNkulunkulu waguqula leyo nkonzo kuye kusukela emimangalisweni kuya ekufundzisweni kwelivi impela ningayifunda ivaliwe anikaphumputheki kangako uma kunjalo ningabeka ipenseli emkhathini wemehlo en bese nikhipha emehlo en caphelani caphelani ipenseli letobhala livi laNkulunkulu caphelani wathi nje uNkulunkulu angaguqula inkonzo yakhe emimangalisweni yakhe imimangaliso yakhe yaqhubeka kodwa hayi kanjalo uqala kubatshela liqiniso lembhalo leliqondzile nalapho bebemekhona sicuku sasuka kuye lena inkulumo lelukhoni kwendekani na labangemashumi lasikhombisa lebekamlandzela bekamgcobile besuka bamshiya futhi wathi ngubani longayiconza into lenjengalena konke lokho kuphambene nako konke lesako sakufundzisa kona kwendekani na uthi waguqukela kulaba lishumi nakubili wase uthi nifuna kuhamba yini nani ngulapho la Petro asho khona lelo livi lelimangalisako Nkosi bezingayapi na ngitshele into lengcono oh uNkulunkulu banesihawu ungasitholaphi noma ngusiphi isivumo kholo lesingcono kunelivi laNkulunkulu na ungaluthwalaphi luthando lolujulile kuneluthando lwaJesu Kristu na ungakutholaphi kweneliseka lokujule kunekweneliseka Jesu Kristu lakuniketako na lolokwenta wendele tintfo lotentako kungoba ukukhombisa kuba lihobosha wesifazane lolungisa emehlo akhe abe lihlata sasiphakaphaka futhi ahule tinwele takhe bese ulungisa tingalo nendoda leyokuma ivumele umkayo nebantwana kuthi batiphathe kanjalo kuyakhombisa ukuthi kunelihobosha nzabana thite lelifanele ligwaliswe ngemandla ufanele kube nguKristu ekhathi lapho Kodwa kuyathi fakazela kona lucobo indoda leyo phenduka ibuyise emakholwa ecenjini kuya kulelinye kuyakhombisa ukuthi kunelihobosha lapho usebenzela inhlangano esikhundleni sembuso waNkulunkulu anginandzaba ukuthi bayapi kuphela nje uma batalwa ngumoya waNkulunkulu bayophila impilo yemKristu lihobosha imisebenzi ifakaza ngako caphelani bafuna ukukhuphuka kude baholelwe NaNkulunkulu wabhadala kuloko kuhlanyela imali lebe bakwendile futhi ubanika lokungetulu manje uma leli cembu lePentecostal lifuna lokungetulu bilani kahle futhi nento lokulungile uNkulunkulu unencumbi langabhadala ngayo nelibhange livuliwe imini nebusuku kodwa ungeke uthi yebo ke ngiyacabanga ngitokwenyukela lapho kanye benyukela lapho base bathi yebo ke ngiyacabanga uyathi kuthini bese senhla lapha tinsuku lethi mbili ngani ngicabanga ukuthi uma atokwenda noma yini bengilapha ealtar imuzuzu lengemashumi lamabili uma atonginika moya longcwele beka atonginika wona manje loko kuthi loko yimibono yethu ngulapho la sifike khona buqotho oh sithandza kufana nebantwana uma sicondziswe kudanseni nakanjalo njalo kodwa ngiyathi buta ngako bese ke tinsuku lethi siphohlongo tinsuku lethi imfika kube ke Mateyu bekasukume wase uthi kuSimon uyathi kutsini Jesu wasitshela ukuthi silinde edulu lapha ngekwesisekelo sikahle sesilindzile manje ngikholwa ukuthi sesivele simemukele niyabona na ngikholwa ukuthi semukele asicale wena uthola licembu lelethiwe ngawe uthi uthola licembu lelethiwe ngawe ngitokutshela sitophuma futhi sishumayele livangeli manje cha cha lokho akusebentanga ngembhalo Isaya wathi umyalo uyoba sethu kwemyalo neline etu kweline lapha kuyoba ingcosana nalapho ingcosana bambisisa kuloko lokuhle ngetindzebe letinkingitako nangaletinye tilimi ngitokhuluma kulabantu laba naloku kuphumula loku kuhlumelelisa bayathi ukuthi Joel bekethembisile etinsukwini tekugcina ngiyothulula Joel 2:28 ngiyothulula umoya wami ethi kwayo yonke inyama uyoba nelugcobo ukuthi ngitawukhombisa atibonakaliso emazulwini ngetulu nasemhlabeni ngaphansi insika demlilo nemhabungo wentuthu uthi oh he niyabona na balinza kwaze kwefika inkomba yembhalo niyabona na bese bathengekile beba nekuhlanyela kwabo imali bebafuna lolo hlobo lomholo namuhla esikhundleni selibandla kuthi lende lokho sithengisela bulunga cala bangeniseni noma yini kholani lokungetulu kwemamethodist lanako noma emabaptist lanako sithole lokungetulu kunaloko bakamunye lanako nebakamunye kwendlula tiqhutinzathu noma bakambili noma bangakhi bonesi lonabo angati niyabona na konke loko kuyini na sicuku setintfo ta-7 sicuku sempetho buyani nkulunkulu nelivi lakhe leliqinisekisiwe amen nopawula losemusha lonjingile ngalesinye sikhathi agcwele nje isayensi yetenkolo ngako konke njengembusi losicebi lesisesisha beka sendleleni yakhe abheke endazi edamaseko futhi wabona ukuthi kwakukhona kukhanya lokwandisa embi kwakhe insika yemlilo leyakhipha emehlo akhe futhi wakhuluma naye futhi wathi sawula kulukhuni kuwe kukhahlela emanyeva futhi ngesikhathi kwaqinisekiswa kuye kuthi lowo kwakungujesu kwakungunkulunkulu lofanako weli testamenti lelidzala niyabona na wakubona lapho bekakathe amenda lomunye umuntu belizebuli lotside kodwa ngesikhathi abona le nsika yemlilo wathi ukuthi leyo kwakuyinsika yemlilo lefanako kuthi bekakathe afundisiwe kuthi loko kwahola Israyeli uthi nako lapho wathi ungibani wena nkosi wamchonza njengenkosi ngoba insika yemlilo yayilapho wathi ngingujesu wenda kuhlanyela imali futhi bekafuna loko lento lebekadlale ngayo sikhathi lesitha kakhulu kwakulapho ngo embi kwakhe wenda kuhlanyela imali ngesikhathi aqinisekiswa ngalokufanele kuthi lowo kwakungujesu kuthi bekangunkulunkulu wakwenda kwatiwa nkosi ungathanda ukuthi ngendeni na oh sincumo lesibudlapha kanje pho lombusi losemusha lonjingile lasenda sine bantu namhla sicabanga ukuthi wende indlo lembi kabi unjengebantu baselawudesiya namuhla ufuna ukuthandwa bantu tindumiso tebantu esikhundleni sepolisi yemshwalensi wenkonzo ngiko loku ukuthi uNkulunkulu unikete abantu ukuthi baphile ngayo Jesu Kristu beka ngumfanekiso ncamashiwa uNkulunkulu beka ngiloko uNkulunkulu ngemandla akhe lakuveta umtimba lo wawubitwa ngendvodzana ngoba beka ngumthulo mthuna futhi uvela kuNkulunkulu futhi beka tinikele kakhulu kuNkulunkulu waze akakucabanganga njengebugebengu ukuthi yena naNkulunkulu bangumuntu lofanako futhi bebangibo ngoba uNkulunkulu beka live futhi beka live ekuqaleni beka khona live nalive beka kuNkulunkulu futhi lapho la uNkulunkulu akhona ukuthatha khona live lakhe ngaphandle kwanoma yini noma ngikuphi kuphathamiseka beka solo enda loko babe lebekafuna kwendiwe futhi lapho Olive beli ingasebenta ngaye lapho kwade kwathi yena nababe baba munye ngiloko ke wase ke uthatha lokho kuphila lokuphelele nato tonke tonothethu wase ukubeka etuka lokho kuphila lokuphelele futhi wafa kuthi tsine mambuka besingaba besingafa kithi lukhobo futhi sitalwe ngekwangetulu Nelivi lakhe belingasebenta ngathi lemisebenti yaNkulunkulu. Oh, indlo lebuqhayi kanje pho, liphutha, libandla lelendile, impela nje njengoba kwenda lomfolo semusha losicebe. Wanzelwa impahla yakhe. Oh, yebo ke, bekende lokuhle njenge Laodicea. Kodwa wenda liphutha lelibi. Oh hey, uthi waba mkhulu kakhulu futhi wanjinga. Asilandzele lomfo imizuzu lembalwa nje manje futhi ngekwethembeka ngito iyekela bukani caphelani caphelani ngiyabonga mnakethu yena wanzelwe imphahla manje bantu labanengi bacabanga ukuthi ngoba ngulapho la ngiva khona lamanye emadoda labo somabhizinisi labangemaKristu ngalesinye sikhathi njalo bayafakaza kule mihlangano lena ukuthi uNkulunkulu uniphumelelise kanjani ngaletinye tikhathi lokho impela kungemaqiniso ebufakazi lobonakalako ukuthi wehlulekile kunjalo lehluke kanjani leliqembu lePentecostal namuhla kuloko lebelingiko ngalolo suku ngesikhathi bathola moya longcwele basusa konke lebebanako ukuthi baqale inkonzo ya futhi namuhla sitama kusho ukuthi sinetigithi nako konke lokunjena lapha manje kunjalo kuliqiniso impela futhi sitibita ngePentecostal ngakusho lokho ngalesinye sikhathi kulomunye wemihlangano ngeva lamanye alamadosa afakaza umnakethu Demos kanye nabo bakhona ngathi nine madoda ngisemkhatsini wenu ngoba ngiyanithanda futhi ngicabanga ukuthi ninendvo letsite kodwa ngisekhathi lapha ukuthi nginisite ukuthi nende konke lengingakwenda ngiyethemba niyangiconza ngathi kusihlwa konke lokwendile bekusho ukuthi mangakhe emakhadi lakhe lonawo nekuthi bewufise kanjani ku ngathi lamadoda anemakhadi lakhe lamaningi kakhulu kunaloko lobe ungake ube nako batshele ukuthi basuse kanjani indvo labanayo yalendvo ye-7 futhi bathole indvo letsite enhlitweni yabo livila nkulunkulu kucinisekisa niyabona na kwakunalo kahle umnakethu lomncane loyiphentecostal angahle kube uhlethi lapha manje angikamelani ngalutho naye wasukuma futhi labaningi bosomabhizinisi bahlethi lapha bayathi ukuthi loku kuliciniswa impela futhi ngathi wathi kodwa mnakethu Branham kulapho-ke la liphutha lelikhulu lendiwa khona ngathi nguliphi liphutha nkulunkulu lalenda wathi ngani labo bantu lebebathengisa ngetimpahla tabo futhi uthi babela labaphuyile njengoba Jesu atshela le ndvodza lenjingile ukuthi ikwende ikwabele labaphuyile benda liphutha ngoba kwathi nje kuhlushwa kungavuka bebangenakhaya labangaya kulo ngathi mnakethu udisho ukuthi uyiphentekosti uthi ucabanga ukuthi moya loyingcwele angenta liphutha na livi lankulunkulu lihlala lifana wathi yebo-ke bebangenayo indzawo lebebangaya kuyo nguloko impela nkulunkulu lebekabendele kona khona-ke besuka enzaweni baya enzaweni basakata livangeli bebede lenye indzawo lebebangaya kuyo niyabona na ngiyathi kodwa namuhla sikuthatha ngalokwehlukile kakhulu ake sibukisise lo mfolo semusha losichebi lowenda leliphutha lelibudlapha njengasomabhizinisi ngifuna kunibuta bazalwane lelo bekungesilo liphutha lelibi kakhulu yini usomabhizinisi na lethameli ngabe lelo kwakungesilo yini liphutha lelibi kakhulu kusomabhizinisi na ngabe msebenti muni lo mkhulukati la langabe wawufeza kuko kwendlula kuba nekuphila lokuphakathi na mangakhe emakhadi lakhe longawanikeda ekupheleni kwendlela yakho na beka yokwendani idemos shakarien ngalelelinye lilanga ngesikhathi leyo nhlitiyo icala kuguma futhi bekashona ngiyanibuta kucabangeni yini bulunga benu belibandla yini kuthandwa kwenu bantu bekuyokwendani na kutawendekani kuwe uma sewunato tonke leto tindvo bese-ke udzinga kudibana nankulunkulu-ke akekho emakhikhi etindvangwini tekugoca sithumbu uhlangana nankulunkulu ngemphefumulo wakho futhi indlela umphefumulo longiyo uvete kuthi nhloboni yempilo longiyo futhi uma loko kuphila loku kuwe kuphika lelivi khona-ke kususe futhi uthole kuphila loku tohlala nalelo livi futhi kwente nkulunkulu aphile kuwe kunjalo kukhona lokungalungi into lengeke yente besifazane bavumelane kahle anginanzaba ukuthi kukangakhi bakhuluma ngetilimi anginanzaba ukuthi kukangakhi benda loku loko akusho lutho sithelo sakho sikhuluma kakhulu kuneliphimbo lakho niyabona na impela siyakhuluma moya loyingcwele uyathobeka uthobekile wena uthi angidzingi kuthi ngende loko ngiyathi awukafanele imvu ayidzingi kuthi ihulwe nayo kodwa iniketa boya bayo ngesihle uma uyimvu manje imbuti iyokhahlela lonke luhlobo lwekuphikisana ngako ngako manje niyabona lapho nime khona uma bahule bankulunkulu sebaqala kukuhula angikusho loko angikusho loko kuthi kube lihlaya lena akusiyo indzawo yemahlaya leli ipulpiti lena indzawo lapho kwehlulela kuphuma khona manje imvu iyovele ilale nje futhi ikuvumele uyihule ilahle emalungelo ayo ungumerika ungathi hula tinwele takho ungakwenda ungakwenda ungenda noma yini lofuna kuyenda e-amerika ungathakwa ulale etitaladini futhi ungaba ingwadla ungahlala nendvodza noma wesilisa ahlale newesifazane abe ngumfati lojwayelekile ungaba nalabane sihlanu sithupha sikhombisa siphohlongo labaningi ngangalo bafunako ungendi labanye babo banelishumi nesihlanu emashumi lamabili ikuphi iphethini yakho awudzingi ukuthi wente loko wena uthi yebo-ke uma ngingumamerika anginawo yini emalungelo na yebo mnumzane kunjalo impela kodwa ulahla emalungelo akho uma uyimvu emawundlu angkulunkulu kunjalo ulahla imalungelo lonawo manje cabangani ngaloko manje njengoba sesivala ya nginemphahla lenengi yebo mnumzane manje simlandzela kancanyana nje sito bese ke sesiyavala siyathola indzawo lelandzelako ukuthi lensizwa lenjingile beyinaloku nenga kakhulu kute kufanele abe nalokuthite lokufana nencwaba yemikhumbi niyathi bathe California manje ngaphandle uma unemakhadi la kulamathathu noma lamane futhi unendzawo lenkulukade awusuye wakamoya kungahle kube kwakamoya kwelive bantu labaphuyile ngiyadathi titunywa tengolo tishumayela livangeli tingakafaki ngisho netikathulo etinyawe ntato ngendlula ngalele linye lilanga futhi ngacaphela lapho ukuthi kwathi lelikhaya lelikhulu lesikhathi lesitako lasibanibani ngawelela ngalapha lelikhaya lesikhathi lesitako lasibanibani ngase ngithi uNkulunkulu uthini ke ngami wathi buka etulu kunjalo Uma umthelo wenzuzo ungibeka ngaphansi kwemthwalo ngalele linye ilanga futhi ngemasheke bantu lebe bawasayinile emhlanganweni ukukhokhela umhlangano umthelo wenzuzo wabuyela emuva eminyakeni lelishumi nesihlanu futhi wangenda ngababhadalela emadola lati ngulungwane leti ngemashumi lamane ngathi ngeke ngithole emadoda lanesibambiso netinto futhi ahleti khona ngqo kule sakhiwo manje kusayina lithikithi kuthi bengingakubhadala ngemadola lati ngulungwane letine ngeminyaka noma ngingeniswe embikwetinkantolo ngathi angukweneti Nanga emaphepha ami emthelo wenzuzo yami wathi ya kodwa ngesikhathi labo bantu basayina lelo sheke bona wathi mbanzakanya wena ngesikhathi usayina lali lakho wase ke uyaguquka kukhokha imbadalo yemhlangano Niyabona na ngabe lobo bulungiswa na cha mnumzane akukho bulungiswa ngacabanga kabi ngako ngesikhathi ngibuka ngale eBhayibhelini uthi ngabona ukuthi wonke umuntu lowake waba nesikhundla sakamoya eBhayibhelini bekaxhumene nahulumende hulumende wamthola ngoba sihlalo sadeveli sathela emuva Mosi Jeremiah Daniela bonke baprofeti ngisho na kuJesu Kristu wafa ngaphansi kwekujeziswa ngekubulawa nguhulumende abakhoni kubabamba ngetimilo letiphathelene nekutiphatha nanoma yini lenye ngako develi sihlalo sakhe lesikhulu sisiphonsa kuhulumende loko kunjalo impela ya lendoda lena lenjingile beyindlondobele ngetimpahla lapho lomunye bekanga ngulungwane letinge mashumi lamane temadola kuthi loko kwakusho kutsini kumuntu lothite kubhadalwa kanjalo ngineminyaka lelishumi kukwenta ngayo ngulungwane letine ngeminyaka ngihola emadola lalikhulu ngeliviki bengingaba nayo kunjalo impela angitishaye mine ehlombe nginitshela lokuthite lengingiko Sibonelo nje noma lokuthite kude nicondze ngabe ngibe nayo kube ngithethe le mali bantfu lebanginike yona bengitoba ngethulu kwasothi gitsi bengingaba nayo ngalokucondzile kwetakhiwo beningeke nicashe lokhu bengingathi ngenani ithatseni niyabona na kodwa ngitamile kucabanga lokho ngenda Jesu Kristu iphethini yami bekangadala tinhlandi bekangadala imali bekangenda liwayini ngemandi bekangondla ngetinkulungwane ngetinhlandi letimbili nelofu noma lamabili esingwa kodwa noko bekangenayo indzawo yekucamelisa inhloko yakhe bekasibonelo sethu hayi into letsite kumanyathela kodwa into letsite lekhatimulako livangeli lapho sithola lesicebi lesi saze saba netinto letinenga kakhulu taze tinyango taso taquma tonke nako konke wathi manje niyabona kube ngilandzele leto tinhlanya niyabona lapho bengiyoba khona na niyabona na kodwa manje ngiphile ebukhathikhatini nabo bonke besifazane bangidungeletile uthi nginako konke lokhu lengifunako uthi nginabo bonke labo sibanibani ngikahle ngime nabo bonke labapriesti borabi bonke bangiphambatha emhlanu uthi bathi mina kethu Jones sijabula kakhulu ukukubona ngiyethemba kude lo ngumna kethu Jones lapha manje ekuseni kodwa bangiphambatha emhlanu futhi bathi mina kethu sijabula kakhulu ukuba nawe oh nonke nine bantu umzuzu nje manje ngifuna ukunikhombisa nako kuhlethi uDr Levi Levinsky Jones noma ngabe kuyini lohlethi ngalapha ungilomunye webasekeli usakhela libandla wenda lokulokwa noma lolokunye impela manje leso simo sakhe lapho umanyatela njengeHollywood mhlawumbe mantombatana emachorus netintfo lamtungeletile bekamahle kakhulu futhi bekanako konke loko lebekakufuna ngetinjabulo talelive liciniso lelo futhi kwakukhona labaphuyile emoyeni balele ngephandle lapho bacela timvuthu letimbalwa Mateyu 5 wathi babusiwe labaphuyile emoyeni sithola Lazaru ngephandle lapho angenalutho ucabangani ngaye na wathanyela timvuthu letimbalwa manje nanini kutomondla ngiyathibuta ya kodwa umholo wakhe ekugcineni wefika ya wawuthola umholo wakhe futhi utawuthola nawe kanjalo nami ngitawuthola nawo wonke lofake sengiyavala umholo wakhe uyavela watholani na inkonzo lenkulu yemgcwabo kwangathi ngiyalibona lelinye libhashela nakhololo walo lobhekiswe emuva babe longcwele yini indzaba ngani bantu bepentecostali nibita labo bafola laba lapha fatha ngiyakubona ephephabhukwini leni yini indzaba ngalo mhleli empeleni bengicabanga ukuthi beningamapentecostali yenyukelani lapha futhi nithi fatha longcwele sibanibani usho njalo libhayibheli lathi ningabithi muntu ngababe kanjalo nina babe munye lowo ngujesu kristu yini ndzaba niyabona ukuthi nginitshela kuthini na nine ni lukhula seluvele lunitholile kungcono ujube le ndvo isuke khona manje kungcono nilalele lele nginitshela kona ningahle ningakufuni kukwenda ngoba ngingilongadi lutho kodwa angisuye longadi kangako mhlawumbe njengoba nicabanga ukuthi nginjalo niyabona na ngingahle mhlawumbe uNkulunkulu utofanele athathe into lengathi lutho niyabona na ngemusa wakhe ngiyakubona kuta ngibona umbhalo wesandla elubonzeni qondzisa noma uyaphuma lelo ligama lelikhulu kulomunye umuntu ukuthi alisho angitisho lo mine lokho ngiphefumulelwe ukuthi ngisho lokho noma nakungenjalo bengeke ngikusho njengoba ngibathandza besilisa nebesifazane njengoba ngibathandza nje ake nginitshele lokuthide ngale kuJohane wekuqala sahluko sesine verse 10 nesikhombisa siyathola ukuthi kwekhuta lokumadima kuphela luthando lutiveta lona ekwahlulelweni kunjalo kungenxa yeluthando kuphela uma ubone umntana wakho lomncane ngephandle esitaladini futhi atobulawa ungasho yini ukuthi kulungile junior Rick isithandwa uhleti khona lapho unesikhathi lesimnanzi bewungaba sifundo lesikabi samake noma babe lokabi bewuyomngenisa lapho futhi uma akwenda futhi bewuyomguqula ngemikhono yakho futhi umnike lokho lebekafanele abe nako impela bewuyomnika luhlobo loluthite loluthite lokuhalika kuthi abengesaba kuphindze aphume futhi nguleyo ndlela uNkulunkulu lenda ngayo bakhe awukusho ukuthi ube nelunye ukusholo luthando bantu banato tonke tindo tihlangahlangene bacabanga ukuthi luthando yinja lesamdlwane nje lencane letside luthando luqondzile uNkulunkulu luthando uNkulunkulu uyasola futhi uyajezisa ngenxa yeluthando ngiyethemba lokho kushona ekhathi njengoba ngifise ukuthi kwende niyabona ukuthi luthando loluqondzisako luthando loluqondzisako neluthando lelucobo luyomela ukuqondziswa kepha inja lengumdlwane uyibhambatha emhlane futhi idokotela sibanibani umbishop sibanibani ngaletinye tikhathi kwenda moya lwengcwele akhale ngekhathi kwenhlitiyo yakho kunjalo inkonzo lenkulu yelihlelo onke madikoni afike lapho nawo onke magonsa esifunda lamakhulu futhi bebane inkonzo lenkulu uthi oh inhlangano yemadoda labo somabhizinisi yefika edolobheni yase ithi ngumnakethu loligugu lowakhe lokhu nemnakethu loligugu lowakhe lokho ule etandlente ngathi mulo anesikhathi lesimnanzi nje nelibhayibheli lathi waphakamisa emehlo akhe asesihogweni uthi wabona lo muntu wemoya lophuyile lophuyile emoyeni ngephandle ngaleyane lifa lakhe ekuhlanyeleni imali kwakhe wenda kuhlanyela imali lokuliphutha lo muntu lona wakwenda kunjalo yebo mnumzane ubone lo mphathi wemshalensi lowemukela kuphila lokuphakathi uthi ngaleya bekasezulwini uthi bekathi ukuthi wamnika imvuthu kuphela kukumsita hayi tinto lebekafanele atende bekangakayinikeli impilo yakhe ngelithuba kristu lamnika lona ikhulumi leti nkulu tefika futhi tathi umnakethu loligugu ungusibanibane umuntu angasho into yinye kodwa nkulunkulu usho lenye into niyabona na uthi sithola kuthi kuphila kwakhe kwakungeke kuvumelane kwakungeke kuhambisane naloko livi lankulunkulu lebelikudzinga manje ngifuna nicabange ngekwenu lucobo njengoba ngicabange ngekwami Niyabona na tikhulumi takhe letinkulu emadvosa lamakhulu asukuma emgcwabeni wakhe kwehluke kanjani emgcwabeni waAbrahama Abrahama bekashiye yonke ingcebo ngisho nelunyawo lwakhe lusesihlalweni sebukhosi kuthi abe ngifaro waseGibhithe uthi wakushiya athi kwethukwa ngenxa yaKristu kuyinzuzo lenkulu kunawo onke emabandla neti nthokoto taseGibhithe wendani na ngesikhathi Abrahama afa kwendekani na ngiconze ukuthi Mose esikhundleni saAbrahama ngiyaxolisa Mose ngesikhathi afa yena niyathi ukuthi hloboluni lwebathwali belibhokisi lemgcwabo lebekanabo dingelosi ngani na umuntu bekangeke amthwale amiyise lapho bekaya khona kwadzingeka abe netingelosi kumthwala atimise lapho bekaya khona ngani na bekashiye bukhathikhathi belive futhi wathatha lihlazo laKristu ngabe nine manje ekuseni bazalwane bami ngabe nikuleso simo na ngabe leso simo sakho sesimanje manje simo sakho samanje ngabe sikuthola endzaweni yekwemukela lokho na nine bodzathe ngabe simo senu samanje nitojikela ngalapha bese nithi oh mina ke uBranham ngiyamthandza kodwa utsite kuphuma kancane enhloko yakhe ngingahle uma ngiphumile enhloko yami ngifuna kuba njalo kude ngibe senhloko yakhe akuthi lo mcondo lowa kuKristu ube kini uthi ukhulume liqiniso kuphela impela manje khumbulani landzela Kristu siyathola ukuthi Mose beka nebathwali belibhokisi lemgcwabo lebe bafanele bamthathe bamenyuse umuntu beka ngeke akwende kodwa lesicebi lesi mhlawumbe sasinemuntu lodumile welidolopha ukuthi babe bathwali belibhokisi lemgcwabo kodwa esihogweni saphakamisa emehlo aso kodwa ngani na kuhlanyela imali kwakhe manje beka lilunga lelibandla Wena uthi beka ngesilo beka ngilo libhayibheli lathi beka ngilo wabitha Abrahama ngababa niyabona babe Abrahama niyabona thumela Lazaro kodwa beka lilunga lelibandla lelishiwoko kodwa beka ngafuni kuhlanyela kwasamali kuJesu Kristu ngakho niyabona lapho aphakamisa khona emehlo akhe seka khona khona esihogweni khona ke wambona lolophila ngekucela akhashane le etifubeni taAbraham waseke sewuba ngulophila ngekucela utawucela ngalesinye sikhathi niyakwazi lokona utawucela ngalesinye sikhathi ngako uma ungakalungisi naNkulunkulu thola kuncenga khona manje ukukhipha bonke butashi kuwe lonke live kuwe Ucela sihawe uma ungakwendi utothola lifa lakho ngalokufanako lapho lomfolo semusha lonjingile alithola khona ngesikhathi lithuba lethulwa kuye njengoba ubenalo lalethwa kuwe ngelive laNkulunkulu lelifakazelwe lendiwa laconzana nemuntu amen ngeva manje kwangathi iPentecostal ifanele ive live liqiniso nitokwenda njani ngalo na nitokwenda njani nitokweca futhi niphumele lapho futhi nendelenye indlo niphume futhi nidle lidina lenu na kufanele kubangele inkonzo yemkhuleko kufanele kubangele kuzila kufanele kubangele futhi ungakwenda kanjani kube kungekho lutho lapho lwekukwenda ngako na akukho sifiso akukho bucotho ake umuntu ethe futhi aliphike ngelivi uNkulunkulu ucinisekisa livi lakhe wethembisa ukuthi uyokwenda bekahlala akwenda njalo ngakho niyabona uba ngilophila ngekucela emva kwako konke ngaletinye tikhathi sifanele sicele ungalendi liphutha lakho njengoba enda yenda kuhlanyela kwakho imali manje ekuseni kuJesu Kristu ngitho sasa lenye futhi indvodza lenjingile yinye nje Cishe umzuzu munye ngisandza kucetha nje umkhandlu waseNaisiya iNaisiya yangaphambili umkhandlu wangasemuva weNaisiya nabo babe baseNaisiya bonke kubona lapho libandla libona nje lapho lenda khona liphutha lalo ngifika ethi kwemibhalo yamathini longcwele eMathos indvosa yaseFrance uthi ngiyabona ukuthi watalwa ekhaya lelinjingile uyise beka indvotsa lenkulu yetempi futhi eFrance ngalolo suku kwakuluhlelo indvotsana lefanele ilwende njengoba kwenda uyise ngicabanga ukuthi lokho kusasolo kuyinto lenhle ngendlela yobuKristu uma lowo kungubabe wakho uyamlandzela manje sithola ukuthi Martin beka tobali lisotsha futhi beka lubito empilweni yakhe lwaNkulunkulu futhi uthobekile bayati lonke lisotsha laline nendvodza lebeyifanele ipolishe emabhutsi alo futhi futhi imnakekele imgcine ahlengiwe ngoba beka sibonelo sesive embi kwebantu futhi bathi esikhundleni sengceku yamathini mhlawumbe umfana lolikhalathi lobekato manyisa emabhutsi akhe bekamanyisa emabhutsi emfana lolikhalathi futhi noko asengakabi ngisho ngumkristu beka lihedeni kodwa leyo mbewu lemiselwe ngaphambili ilele lapho njengoba nje kwenda kulo wesifazane lomncane ngesikhathi abona ummangaliso kuthi Jesu bekangamtshela kuthi yayikuphi inkhathato yakhe wamanyata kanjalo yaya ekuphileni indvodzana yakhanya kuyo futhi ungeke wakugcina kuphila phansi uma lilanga likhanya embewini imbewu ingahlala lapho ingenakuphila kuyo iyovele nje ilale lapho kodwa inekuphila kuyo itawuvela mhla lilanga liyishaya namathini noko lolo lubito empilweni yakhe futhi bekafuna kwentela nkulunkulu into letside futhi bekangadi ukuthi utokwenta njani futhi wathi ngalelinye lilanga wema ngasesangweni lapho bantu bangena edolobheni busika lobu banzako impela njengoba sinako empumalanga manje ngisandza kuva ekhaya nje bekungemashumi lamabili ngaphansi kwa-0 futhi lapho e-Indiana loko kucishe impela kube lirekhodi ngiyacabanga lirekhodi kubanza mbamba nebantu tatane balele ngephandle bangenakudla futhi babulawa ngemakhada namathini longcwele wefika ahamba atsabula esangweni futhi lapho wabona siceli lesidzala silele lapho nalo mfo lomdzala tatane bekamanikiniki bekabulawa ngemakhada namathini wema emuva futhi nako kufika emadrota lapho anekulinganisa lokukhulu futhi wathi ngiyacela mnumzane ngiyafa ungeke yini wanginika lokuthite na ngiyafa makhada angeke ngikwathi kwewelela ngale kwalobu suku lobu ngiyacela ningangivumeli ngife futhi bavele nje bendlula ngoba beka ngesilutho ngaphandle kwesiceli Martin wema futhi wakubuka bekanikethe yonke into lebekanayo wathatha bekanelibhanji linye kwakuyisholi kanjalo kuhamba etukwemahlombe akhe emasotsha lebekanako ngaletho tinsuku futhi bekanalinye lelikhulu lelitse njengengubo emahlombe akhe futhi wema bekathi ukuthi bekathi ogongobala ngemakhata naye ngalobo busuku kube bekangenako ngako wathatha inkemba yakhe wase uyayijuba ihafu kabili wawela wase ugocota lolophila ngekucela lomdzala kulo wathatha lelenye ihafu wase utigocota ngalo ngesikhathi ehla ngesitaladi ngikwenta licebo lelinjalo bamhleka bathi lisotsha lelibukeka lihlekisa kanje pho akungabateki namuhla eme evini amele liciniso livele lihlelo lutothi ubukeka njengento lebukeka ihlekisa ngusiphi isivumo kholo lowavela kuso na tiphi tincwadzi takho letikuchaza kona kunjalo uma wetama kwenta loko lokulungile utama kwenta loko lokulungile evini lankulunkulu ngalobo busuku ngesikhathi mathini aselele wavuswa ebuthongeni bakhe wabuka wema ekamelweni nako kume jesu futhi bekagocotwe ngaleso sicepho sengubo lebekagocote ngayo le ndvodza lenzala niyabona na wenda kuhlanyela imali wathola kubita kwakhe lapho futhi bekasithunywa salowo mnyaka wabuyisela libandla emigomeni yepentecostal indvodza lenkulu esikhathini lesingesithele sendlulile ngibuka kufela lukholo likhadi ngacela likhadi lamathi longcwele lo mngani lolikhatholika wathi ngani bekangakanikwanga ngahle ngingabi khona ngelibandla laseRoma kodwa bekasencwadzini yankulunkulu wabuyisela libandla emigomeni yelivangeli emuva empaphathisweni wasekucaleni womoya loyingcwele emuva ekuphileni kwankulunkulu sibili ngani na wakwenta loko lokwakucinisile wenda kuhlanyela imali engcebeni yakhe kusukela engcebeni yakhe yemagugu asemhlabeni nemicebo yaloko lebekakatse angiko futhi wathengisa wase uba sitsha sibili kuJesu Kristu kwangathi singathatha leyo ntho lefanako manje ekuseni ngiyabonga ukuthi ninake ngiyaxolisa senginihlalise isikhathi lesithe kangaka angathi lona kungahle kube wekugcina wami kodwa uma sekufika uma ekugcineni kwenteka kwami kufika ngifanele ngihlangane nako ngalelinye lilanga uma udlala leyo tape utawuconza angathi ukuthi kutokwentekani kodwa kusuka enhlitweni yami njengomthandzi wePentecost kungani ngilapha nani Labanye benu banagetu belihlelo lithi umelene nenhlangano yethu angisiko ngimelene nengqubo lenithonsela eveni kube bengicabanga ukuthi iMethodist yayiqinisile bengiyoba nabo kube bengicabanga ukuthi iBaptist yayiqinisile ngiphuma kubo ukuthi ngibe nani bantu bami bayiKatolika kube bengicabanga ukuthi lokho kwakucinisile bengiyoba nabo ngibashiyile ukuthi ngithe kini ngoba ngicabanga ukuthi niyinto lesondlele kakhulu lekhona ngiyakukholwa lokho kube bekungasiko bengidobe ngibeka imitamo yami kulenye indzawo yada ngikaze ngikucele peni angikaze ngisho ngingathathi lokho longipha kona akusiyo imali ngifuna nikhumbule njengoba Samuel asho ngesikhathi bafuna inkosi ethi kwabo wazi lokho kufana nelive ungakwenti lokho nini bantu nina nkulunkulu munye inkosi yinye hlalani naye khona-ke bayakufuna nakanjani bebafuna kubukeka njengelive lonke sithombele sinjepho selibandla lephentekostali Samuel wema lapho ngaloko kusa wase uthi buka ngake ngayithatha yini noma yini kini imali yenu na cha awukakwenti lokho ngake nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwaloko lokufezekako na futhi Israyeli ngeliphimbo linye wathi liciniso awukaze ukhulume egameni lenkosi ngaphandle kokuthi kufezeke khona-ke wathi ngiveni nkulunkulu inkosi yenu kodwa sifuna inkosi noma kunjalo nokuthi lokho utakwenta asikhuleke ngicabanga ukuthi ngihambe nje ngikwathi kwami ukuthi ngihambe kanjani babe losezulwini si umoya kubantu ubenda babukele ukuthide kufana nje njengoba Kayifase athi akukalungi yini ukuthi lo muntu munye afe kunalo lonke live libhubhe sonke sive siyabhubha njalo nelibhayibheli lathi waprofetha angumphristi lomkhulu umoya bekanelungelo lekumshaya kodwa bekakhashane kangakanani kubethela yena kanye lonkulunkulu lebekadisho ukuthi bekamkhonda kuthi bamemeta kanjani ethempelini unkulunkulu wami ungishiyeleni na kuthi yena kanye lowo nkulunkulu lebe bakhuluma ngaye bekakumemeta esiphambanweni ekugcwalisweni ngoze ayikho indlela lengathi ngayo ukuvula emehlo alabantu laba ngingeke ngibacele ukuthi bangithethelele ngekusika ngingakwenta kanjani futhi ngihlale ngikwethembeka kuwena futhi angikusho lokhu ukuthi bayangiva uma bengingakwenta bengingaya kuleli altari ngiphenduke njengemzenzisi kodwa manje iminyaka nkosi ababone lokho ngenxa yokuthi kuthi banekuthindwa ngumoya lapha ngisho nangetulu kwebazalwane babo uthi nguloko lokubenta babuke lokuthide kodwa nkosi ungeke ulakhe libandla lakho ethi kwalokunjengalokho uma bahlonipha luthumo lomunye kulomunye unkulunkulu angeke abelane namuntu ingathi imulo yakhe abakhuleke ethintweni telive unkulunkulu ubusisa leli qembu lemadoda labo somabhizinisi ubentele inzawo lenemandi elugwadule enkonzo yami ngikholwa ukuthi ukuvusile ngaleyo ndlela ngisho nakuko konke kusika lokumatima noko wabagcina noma ngumuphi wabo ekucabangeni lokubi ngami bangibitela emuva ngco futhi ngiyathi ukuthi yindlela yakho yekufinyelela kubantu nkosi futhi ngikhulekela ukuthi utohlonipha loko lengushito futhi uma sikhathi sami sesiphelile nkosi angihambe ngikuthula angihambe ngingakabambi ingathi yemuntu etandleni tami noma kungekho bandla noma kungekho sivumokholo selihlelo noma lutho kodwa ngengathi yaJesu Kristu siphe kona nkosi bazalwana bami belihlelo ngephandle lapho nkosi labaningi babo lapho bakahle labanye bebanakethu labahle kunabo bonke lengake ngahlangana nabo kubo bonke nzawo tonke futhi bakwentelani nkosi na uma utojika ubuyele emuva ngco futhi ucinisekise lelo livi ukuthi liliqiniso futhi ukhombise ukuthi sona kanye sibonakaliso lebe sifanele senteke ngetinsuku tekugcina sekuvuka kulabafile ukuthi Kristu ulapha futhi akusuye umuntu lothide loko ngumoya loyingcwele icobo lwakhe unkulunkulu ngiyamekhuta devele ngekhuta emandla efashini nemandla elive lapho umbuthekisa emehlo elibandla lakho nkosi ngikhulekela ukuthi utosuswa kubo kuthi batoguqukela ngenhlitiyo legcwele kuwe uthi bakukhonde tonke tinsuku tekuphila kwabo sithethelele onkosi ngime njenga Isaya ngaloko kusa lobe kabone umbono wathi ngingumuntu lonetindzebe letingcolile nasemkhatsini webantu labangcolile labanetindzebe letingcolile ngose akufike ingelosi futhi akalethe umlilo lovela ealtari futhi atsinze izindzebe zethu sonke ngose ukuthi sikhuluma kuphela loko lokuliqiniso nekuthi yini livi nekuthi yini lelungile kude sibite lolusuku lwesono lwebumerica nekudideka kwelive lokucubene ebandleni sibuyele ekuphendukeni uNkulunkulu sakukhulekela lokho iminyaka futhi uma kuthunyelwe kithi kufika ngendlela lethobekile njengoba ngishito bacela lichawe futhi bathola luswane kodwa kungiloko lobathumelele kona futhi ababelwemukelanga uNkulunkulu yenda abantu bangalendi liphutha futhi kubona lokho akusiso sivumo kholo lesitsite lesisha lihlelo lelitsite lelisha kodwa emuva evini emuva uNkulunkulu livi lelicinisekisiwe siphe kona babe busisa wethu umnakethu Shakarien ngive umoya wakhe ungena emva kwami yathi kuthi ubuthakathaka yathi kuthi sathane usemva kokuphila kwakhe ngomanje uNkulunkulu ngibita kuphila kwakhe ute ucetse ngalolu lolusuku lokugcina lapha sisibe asikhuleke lomkhuleko wekukholwa umkakhe lomncane lothandzekako ngikhulekela labo somabhizinisi laba nalethi khulu lethi nalaba labashumayeli laba oh uNkulunkulu ngiyacela ngiyakhuleka egameni laJesu ngisithe uNkulunkulu ngisithe angathi ukuthi yini lenye lengayisho inhlitiyo yami iyavutha umphefumulo wami unekulangatelela bavumele bethe nkosi kamnanzi hayi endleni lengiyishito kodwa ababuyele evini nkosi futhi babone futhi bahlale lapho baze babone ukuthi kuyenteka siphe kona futhi babe ngisabalalisa imbewu ngiyathi uma iwela kulowo mhlabathi lomiselwe ngaphambili itokhanyisa bha futhi ikhanye ikhatimulela inkhatimulo yaNkulunkulu sisithe babe sinikela lokhu kuwe manje egameni lenkosi Jesu sisakhotha msethi inhlokotethu bangaba khona yini labanye lapha manje ekuseni longathi mina kathi uBranham ngikweliciniso enhlitweni yami ngikholwa ukuthi lokho kuliciniso futhi ngifuna kubuya ngifuna ukuhlanyela imali manje ekuseni akusesiko ngitohlala ebandleni lami ungalishiyi ibandla lakho cha mnumzane hlala ngo ebandleni lakho noma ngabe ukuphi futhi uthandze umfundisi wakho futhi uthandze onke emalunga nako konke lokunye ukuthandze lokho kodwa ohlala ekhathi lapho hayi ukuthi ukhanye nento letsite elive hayi kubeka lokuthite lokwehlukile kodwa kukhatimula ngenkhatimulo yaNkulunkulu ngekuthobeka ukuthi uvume ukuthatha lihlazo uma bakubita ngefashion lenzalo futhi ebandleni lelikhulu ngalele linye lilanga lelinye lemahlelo lapha keme kunawo onke ePentecost indvotha umshumayeli wasukuma nalomunye dzathe bekanetinwele letinze futhi tishwileke ngemuva bathi ibaluni yakho ifanele ipotshiswe bathi wehlukile kubo bonke lalabanye leso lesiphuyile simo sekuhlubuka sikhathi lesinjepho oh ungakwemukela yini phakamisa sandla sakho uthi mine ngitokwemukela ngitokholwa uNkulunkulu ngifuna ukuhlanyela imali manje ekuseni ngifuna kunikela impilo yami ngifuna ukuhlanyela imali bengilithuba lenginikethwe lona nakethu Branham ngiyathi ukuthi kuthi uNkulunkulu ubophelelekile uthi ukhuluma nawe noma bekangeke atende letinto lethi ngiyathi lokhu kuvela uNkulunkulu ngifuna ukuhlanyela imali futhi ngitosukuma ngetinyawo tami njengamanje futhi ngitsi ngingilomunye wekuhlanyela imali nginikela impilo yami kabusha khona manje kuJesu Kristu sukumani nime ngetinyawo tenu sawutonge futhi nithi ngihlanyela yami imali babe losezulwini asiphakamisele letandla tethu kuye manje babe losezulwini egameni laJesu Kristu senda lokhu kutehlukanisela angathi ukuthi kuyosho ukuthini labanye babo impela bakusho sibili ngiyacabanga Nkosi labanye babo bemile nje labanye bemile ngoba labanye bemile labanye bemile ngoba ukhuluma nabo labanye balivile livi laNkulunkulu uNkulunkulu ngingeke ngakuphambukisa kodwa ngiyakhuleka ukuthi utokwenda Nkosi manje futhi uthumele moya longcwele nenkonzo lenkulu yekuthehlukanisela kuNkulunkulu manje phakamisani tandla tenu nje netinhlitiyo tenu ungakhathateki ngelidina kwenda mehluko muni lokho na une ungabi nanzaba naloko. Kukuthi khona manje ekhathi nebusuku, iscience ithi sekusele imizuzu lemithathu kuthi kube sekhathi nebusuku. Kodwa leli kungahle kube li-awa lakho lasekhathi nebusuku. Kunjalo impela ncamashi ngensimbi yelishumi nakubili nto bengingakwati loko. Futhi loko kungahle kube insimbi yelishumi nakubili nto kushaye ekhathi nebusuku kulabanye benu. Kusekhathi kokuthi uyalemukela noma ungamemukela, hayi kuthi nemukele loko lengushito. Kodwa yemukelani livangeli leligcwele, emandla lagcwele, libhayibheli leligcwele, yonke into uNkulunkulu layishoko. Yemukeleni noma nakungenjalo kutobe sekwephutheke kakhulu. Manje phakamisani tandla tenu nje uthi nikhuleke, njengokuthi ngito nivumela nikhuleke. Ngikhuleke ngacetha, khulekani manje kukini. UNkulunkulu anibusise.